Blog Talk Radio.
Uhuze abadukurikiye kuri radio Dahuka, nsuhuze cyane cyane abayoboke b'ihuriro nyarwanda n'abandi banyarwanda bose bakeneye impinduka mu gihugu cyacu. Nizere ko turi bugire ikiganiro cyiza, kandi ntabwo nibagiwe abo turi bufatanye muri iki kiganiro. Urakoze Bwana Gisele.
Urakoze cyane Bwana Make, ngushimira ko wabonye umwanya kuza gufatanya n'abanyarwanda. Aho ngaho iwanyu niba tuva dukurikira, wenda baba batabizi ko ubwo baba ari igicuku kiniha. Uwo mwanya rero utanga, izo foro zose ukora ntabwo zizabiza ubusa. Reka tugushimire. Reka nakire Maitre Ignace Rusagara. Maitre Ignace Rusagara, muraho, murakomeye mu gihugu cya Uncle Sam.
Urakoze cyane Bwana Make, ngushimira ko
Urakoze cyane Comrade Axel Anyova.
Ndakumva neza.
Nagira ngo rero kuri uyu mwanya nanjye ngushimire, kandi nanagusuhuze, nsuhuze n'abavandimwe duhuriye muri iki kiganiro. Musangirangendo amushobore Pimaki na n'umusangirangendo Serugendo Beni, kandi nanjye mbabwiye ko nishimiye kuba duhuriye muri iki kiganiro kuri uyu munsi wa none. Ndagira ngo rero nanone kandi nsuhuze abadukurikiye, abakunzi bacu, abayoboke b'ihuriro nyarwanda, abanyarwanda, ndetse by'umwihariko abantu bose muri rusange baharanira impinduka mu Rwanda. So rero nanone kandi Comrade Afrina, nyuma nkubwire ko kuri uyu mugoroba ari umugoroba kuri njyewe, nakubwira ko mfite ishema ryo kuba ndi muri studio za Radio Itahuka, ko natekerezaga kuva umwaka watangira nari ntaraza muri studio za Radio Itahuka. Rero nkabashimishwe cyane no kuba nongeye kubona undi mwanya wo kuba ndaha ngaha tugiye kuganira. Natekereza rero ko mu byo mwateguye turi buganireho Comrade Axel, biri buze kuba ari ikiganiro cy'ingirakamaro mu buryo bumwe cyangwa ubundi ku bavandimwe bacu no ku bakunzi bacu n'abaharanira impinduka muri rusange. Urakoze.
Urakoze cyane Maitre Ignace Rusagara. Reka rero tugushimire cyane ku kandi tunaguha ikaze muri iki kiganiro cya mbere uje gukora kuri Radio Itahuka muri mwaka wa 2022. Ibitekerezo byawe, inama zawe byari bikumbuye n'abanyarwanda benshi. Wakoze rero kuza kwifatanya natwe kuri uyu mugoroba. Bwana Denis Rugendo, muraho, murakomeye aho ngaho mu gihugu cy'umwami nako mu gihugu cya Uncle Sam.
Urakoze cyane. Wi ntabwo ari igihugu cy'umwami. Urakoze cyane. Reka ntangire ngushimira, ngushimire kuba wantumiye, nsuhuze na bagenzi banjye turi kumwe, yaba ari Maitre Ignace Rusagara, Pimaki na Mushobora, no mugenzi wacu uri ku byuma Serije Ndayizeye, n'abandi bose abaharanira impinduka, bari abagenzi bacu mu ihuriro nyarwanda, n'abanyarwanda bose muri rusange. Nkaba mbifurije amahoro aturuka ku Mana. Urakoze cyane.
Urakoze cyane Denis Rugendo, kuba nawe waje kwifatanya natwe ni iby'agaciro gakomeye. Ndagira ngo rero nk'uko musanzwe mubizi muri iki kiganiro, mbere yuko tugitangira dukunze gutangiza agasengesho gatoya kugira ngo Imana ituyobore mu byo tuvuga, mu byo dutekereza, mu byo dusangiza Abanyarwanda, ariko tugira tunabonera n'akanya ko kwitura Abanyarwanda cyane cyane benshi bari mu bihe bikomeye. Nubwo isi yose muri rusange imyaka ibiri ishize itorohewe, ndagira ngo rero mubinyemereye dufate umutima cyangwa ibiri twicishe bugufi dusenge Imana. Dawe uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ingoma yawe yagire hose, icyo ushaka gikorwe munsi nk'uko gikorwa mu ijuru, ifunguro dutunga uriduhe none, tubabarire ibicumuro byacu nk'uko natwe tubabarira abaducumuyeho, ntuduterane mu bitwoshya, ahubwo udukize icyago. Duciye bugufi imbere yawe Mana Nyagasani, twe abana bawe ukunda, kugira ngo tubanze tugusaba imbabazi yaho tutagenze neza ibyo twakoze bitagushimishije cyangwa ibyo twatekereje bitagushimishije turi abana b'abanyantege nke ariko ntabwo duhema kuzirikana urukundo wadukunze kugeza ubwo utanga umwana wawe w'ikinege kugira ngo aze kudupfira muri iyi si niyo mpamvu kubw'urwo rukundo tuzi neza ko uri umunyamuntu ubabarira kandi ukatwambika imbabaraga zo kugira ngo imbere hazaza turushaho kugenda tubabeza kurushaho akaba ariyo mpamvu muri uyu mwanya duciye bugufi ngo dusaba imbabazi mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo tunasabire n'abanyarwanda bose imbabazi mu bihe bigoranye bagiye bacamo mu bihe bagiye bagira intege nkeya ibyatumye igihugu kigwa mu kaga isi yose yamenye aho abavandimwe baryanye bakicana akaba ari nayo mpamvu Mana tugusaba ngo ubwo twahuye n'ibyago bitagira urugero kubw'impuhwe zawe zitagira urugero uduhe kugira ngo duharanire kuzagira igihugu noneho kirimo ibyiza nabyo bitagira urugero haracyari inzira ndende tugomba gucamo imwe akaba ari nayo yaduhurije ahangaha yo kugira ngo dusangize abanyarwanda ibitekerezo tubona ko byatuma igihugu cyacu kirushaho kuba cyiza ko kuri ubu ngubu uburyo igihugu kiyoboye Mana ntabwo bihesha icyubahiro Imana ku mpamvu nyinshi zitandukanye cyane cyane zituruka ku buyobozi bwikubira budatekereza abaturage tekereza umubabaro barimo no ku buyobozi buhora buhiga abantu kubera ko wenda bafite imitekerereze itandukanye n'iyo kubwifuza ku bw'ibyo ngibyo turagusaba Mana Nyagasani ngo muri urugendo turimo uduherekeze uduhe guha abanyarwanda icyizere cy'uko ibyo duharanira bizatuma u Rwanda rurushaho kuba rwiza uduhe udufashe kugira ngo abanyarwanda bumve ko icyo duharanira kugira ngo bazabane mu rukundo rwabaye ingume muri kino gihe udufashe kugira ngo abanyarwanda bumve ko icyo duharanira ari kugira ngo twese nk'abanyarwanda tugire uburenganzira bungana kandi ibyo dukora byose tubikorere mu rukundo rw'igihugu atari gukunda umuntu gusa ibyo byose Mana ibyo twifuza guhindura ntabwo twabigeraho tudaherekejwe nawe niyo mpamvu tukwiyambaje kandi tubishyize mu biganza byawe ndetse tukaba tukurambuye n'ibiganza byacu ndetse n'ubwenge bwacu kugira ngo ubuhumure ibiganza byacu bibe umugisha maze ibyo dutekereza gukora byose bizabe mu bushake bwawe tubisabye twizeye mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo amen reka rero dutangire bakunzi ba radiyo Itahuka ikiganiro cyacu cy'uyu mugoroba ikiganiro cyacu cy'uyu mugoroba twagihaye umutwe ugira uti perezida wifuriza abaturage be kuzagwa ishyanga wamwita iki ibi rero twabikuye ku kiri twabikuye ku ijambo perezida Kagame aherutse kuvuga ubwo yarahizaga abayobozi bashya yashyizeho ari umuminisitiri mushya wa infrastructure cyangwa se ibikorwa remezo ndetse n'umwungirije akaba yaravuze ijambo ryatunguye benshi ijambo ririmo umujinya ijambo ririmo gucurira abantu akaba ari naryo tuza kugarukaho cyane muri kino kiganiro tugaragaza uburyo ijambo perezida Kagame yavuze rigaragaza uko igihugu kibayeho mu by'ukuri muri iryo jambo wenda dusubira inyuma perezida Kagame nyine yatangiye avuga ko abayobozi mu by'ukuri ntacyo bakora ko ndetse n'indahiro baza gukora hariya mu nteko ari nk'umuhango bari bakwiye kubireka kubera ko ibyo barahira atari byo bashyira mu bikorwa ariko ukibaza impamvu yavuze ibyo bintu kandi abo ngabo ari magaya ari bubashyiraho afite ububasha bwo kuba yabahindura agashyiraho abandi bakora ibintu bizima cyane cyane ko iyo bigiye noneho mu kuratira abantu u Rwanda bavuga ko u Rwanda rwageze ku bintu by'indashyikirwa ukibaza rero abakoze ibyo bintu by'indashyikirwa ari bande hagati aho ngaho rero harimo kimwe cy'ikinyoma birashoboka ko ibyo bintu by'indashyikirwa nta biriho ko ukurikije ibyo perezida Kagame bavuga by'uko abayobozi badashoboye biragaragara ko n'uwo musaruro batakawugezeho kereka aramutse twemeje ko ari we ubikora byose ubwo wenda abaza gutanga ibitekerezo baza kubitubwira ariko ahangaha ndagira ngo wenda mu kugaruka kuri ino jambo aho yanavuzemo n'ibibazo birebana n'abaturanyi akavugamo n'ibibazo by'umutekano ndagira ngo tuze kwibanda cyane niba mubinyemereye ku byo umuntu yakwita indangagaciro ubundi umuyobozi yarakwiye kwitwara ate perezida Kagame si ubwa mbere si ubwa kabiri ni inshuro nyinshi iyo ari kuvugisha abayobozi ubona afite avugisha imvugo isa nk'irimo agasuzuguro imvugo isa nk'irimo kunena imvugo isa nk'irimo gutesha agaciro abo bayobozi nkaho ntacyo bashoboye ari mu buryo mu magambo akoresha ari mu muri body language uko bagaragara ari ndetse no mu myitwarire mwagiye mubona ko kenshi nk'iyo bari mu mwiherero abagenda bazengurukamo agenda ajomba igikwasa undi gutyo gutyo ibyo rero bigatera ikibazo cyane cyane ko bari abayobozi nk'uko twese tubizi harimo abenshi bize ubwo ahangaho ngeze ku myitwarire hari imyitwarire ya Perezida Kagame nk'umuntu hari imyitwarire y'abo bayobozi baba babwirwa ibyo ngibyo uburyo ibyo babwirwa byose ubona bakoma amashyi ahari ibintu koko bikwiye gukomerwa amashyi n'umuntu wize ujijutse uzi uburyo ubundi ibintu byakagombye kuba bigenda hari imyitwarire noneho y'abanyarwanda bumva umukuru w'igihugu akoresha imvugo nk'izo ngizo abwira abo bakorana hakaba noneho n'imyitwarire y'abantu akunze kwibasira cyane abatavuga rumwe nawe abo we yita ngo ni abanzi b'igihugu cyane cyane akakoresha imvugo zibamenasa zibereka ko ntacyo bari cyo noneho ejo bundi nyuma y'andi mazina menshi yagiye bita mu bihe byashize ejo bundi yavuze ko ngo bazagwa ku gasi bazagwa ishyanga akaba ari ibintu bitangaje rero ku muperezida w'igihugu wakagombye guhuza abanyarwanda bose kuba yakwishimira ko hari abanyarwanda bamwe ngo bazagwa hanze y'igihugu akaba ari ibintu biteye kwibaza ndagira ngo rero tugaruke kuri iri jambo havuzwemo byinshi wenda mbigiyemo nanjye naba ntangiye gusesengura kandi igihe ndi mubaza wenda gufasha kuyobora kino kiganiro kuko nubwo nanjye mfite ibyo navuze ariko ndagira ngo abatumirwa bacu ari bo nk'umwanya ndagira ngo wenda mpere kuri Maitre Ignace Rutagara Maitre Ignace Rutagara ndagira ngo tubwire rino jambo waryakiye ute kubera iki Perezida Kagame yavuze avugana ikintu kimeze nk'umujinya kubera iki ahora buri gihe agarura ikintu cy'uko hari abanzi b'u Rwanda barwugarije ku Rwanda ariko rwihagazeho ko rufite imbaraga ko ruzabarwanya mu gihe nyamara wenda nk'inyuma gatoya ubwo yagaragazaga uko igihugu gihagaze mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri yavugaga ko rwose umwanzi abanzi babahashije babatsinze ko n'abasigaye ari agace gato cyane kubera iki noneho ubu ngubu banafite umwuka wo kujya mu ntambara iyo ntambara zaba agiye kurwanya uwe mwanzi kandi yaribwe ko umwanzi bamutsinze noneho wenda waza no kugaruka rero kuri ibyo natangiriyeho mvuga uburyo ababwira abayobozi uburyo basa nk'ubukanga abantu n'imyitwarire ye n'imbuga akoresha reka ngo umwanya utubwire ubusesenguzi bwawe kuri ririya jambo ijambo ryawe
urakoze cyane nanone Comrade Access ntago ndi butinde mu busesenguzi kandi koko ntiwajya gusesengurira ijambo rya Kagame ashobora gufata umwanya munini usibye ko wenda ngiye ku giti cyanjye mbona nta n'impamvu yo kwirwa fata umwanya munini wanjye wo kungira ibyo mvuga kuri ibi ngibi Access nk'ibijyanye n'indangagaciro za Kagame bijyanye n'ibyo yavugaga uraza kunyemerera bagenzi banjye niba bo bari buze gushobora kugira icyo bavugaho baze kubivugaho ko ngiye kuva nabona Kagame ntabwo nigeze mubona yubaha abayobozi bagenzi be ngo yumve ko bafata nk'abagenzi bashobora gusangira ibitekerezo no gusangira n'ikindi icyo ari cyo cyose igihe icyo ari cyo cyose bafata nk'aba house boys n'aba house girls be so ntabwo rero uyu munsi ngiye nagira icyo bivuga ko nuko nsanzwe mubona ibijyanye n'imijinya rero nabyo ntago ndamubona atahura hekenya amenyo ntago ndamubona avuga adasemeka avuga imyuka ayifatira hejuru ubona byanga nuko nko ngiye buri gihe mubona nabyo ntago ndibuze kubitindaho ibijyanye intambara imyuka y'intambara umwanzi w'igihugu nabyo ntibisanzwe wenda siyo ko muri iryo jambo rigiye ejo bundi yavuze ati ukavuga ati akavuga ati ngo umwanzi w'u Rwanda mu FDL ngo yayanywe ni benshi n'ibintu byinshi nyamara kandi nanone ntibasibye no kwigamba ko FDL bayirimbuye bayimaze ukibaza ukuntu rero FDL yo ihora iburujona kongera mu minsi mike yabayirimbuye bayiranduye bakongera bakaba benshi bakabigitangaza nabyo sindi bivuge bagenzi banjye bo niba baza kubivuga baragicaye ubwo ntabwo bivugaho ariko kuri uyu mugoroba njyewe hari ibyo Paul Kagame yavuze numva nakwibandaho ngiye ku bwanjye numvise by'ingenzi kandi n'abanyarwanda benshi twaganiriye nabo bafite uko babyumva bafite uko babitekereza mbere yo kongera ikintu mvuga Comrade Axel nagira ngo mbanze nanone nongere kohereza intashyo nari natahije abanyarwanda nanabaramukije n'abandi bantu batandukanye ariko reka nanone nongere ntange intashyo rero ndazisanga mu buryo bw'indirimbo bwo gutura abantu indirimbo n'indirimbo ebyiri ngiye gutura abantu mbere na mbere rero ndashaka gutura abanyarwanda indirimbo ya iyo muhanzi Rugamba Cyprien ivugamo amagambo ngo nihasingizwe nyagasani indirimbo ya mbere ndayitura abanyarwanda bose muri rusange aho bakagira aho bari hose ni indirimbo ya Rugamba Cyprien yitwa icyifuzo iyo ndirimbo rwose ndabisaba nshikamye kugira ngo abanyarwanda bayumve umunyarwanda ntayituye wenyine ni Paul Kagame ariko abandi bose ndayibatuye Paul Kagame yumve gusa ariko uwe senyi mutuye hariyo nawe ngiye kumutura kugitwe wenyine iyo ndirimbo yitwa icyifuzo ya Rugamba Cyprien abantu bayumve bongere basubiremo bayumve ni ubutumwa bw'abanyarwanda ni ubutumwa bugamije kubaka u Rwanda ni ubutumwa bufite icyo bubwira abanyarwanda uyu munsi ubwo rero nawe bimaze kuvuga ko Paul Kagame ntayimutura kubera ko ntamubona mu murongo wo kubaka igihugu ahubwo mubona mu murongo gusa wo gusenya igihugu no kumva igihe icyo ari cyo cyose yahora ateza bene igihugu ibyago ibyo rero si ibyo muhimbira ahubwo murabizi ko mu mbwirwaruhame ze nibyo yihoreramo avuga ko tugiye kwica avuga ko tugiye kugira ibyago ejo bundi ho noneho yavuze ko tuzapfa twangara reka noneho nyakubahwa umukuru w'igihugu General Kagame nawe mutura indirimbo General Kagame nawe mutura indirimbo ya Rugamba Cyprien indirimbo ya Rugamba Cyprien ivuga ngo nyiringoma ataza kudukiza amenyo y'abasetsi ngo hasingizwe nyiringabo wadukijije amenyo y'abasetsi muri iyo ndirimbo rero nayo ndagira ngo Paul Kagame ndabizi ko yumva iyi radiyo kandi nawe arabyivugira ariko n'igihe wenda batamerewe neza adafite imbaraga zo kuyumva hari abayimwumvira bakamuha raporo z'ibyahavugiwe abo bavandimwe rero nabo aho baduteze amatwi aha wenda barimo Nduhungirehe n'abandi bagenzi be babimbwirije Paul Kagame ko umutoro iyo ndirimbo mubwire ko twebwe kuba tukiriho kubona uyu munsi turiho ari nyagasani watwikundiye akaturinda umwanzi kugira ngo atatumira bunguri akse noneho rero njyewe ntarambiranye izo zari intashyo natangaga ndagira ngo twibukiranye neza disikuru ya Kagame kugira ngo yajya gusoza hari aho yavuze amagambo njye naramwumvaga noneho mu gihe yavugaga nabanje nabaje guhagara ndatekereza nibaza niba umuntu urimo kuvuga ayo magambo ari perezida kuko tusanzwe tumumenyereye ku magambo udashobora kumva na perezida nibyo y'abanyamusozi arimo kwishongora no kwirata arimo kwigamba kugira nabi ariko noneho amagambo yavuze ahangaha ni amagambo yavuze ukumva nawe ari imeninda ni amagambo yavuze anatongera ukumva nawe aritongera ukumva aratongera umugore we ukumva aratongera ba sebukwe ukumva aratongera ise w'umubyara nyakwigendera Itagambwa ukumva aratongera nyina umubyara nyakwigendera Asteria Bisinda ukumva aratongera abavandimwe be udashobora no kwibaza ndetse na Kagame ku giti cye nawe akabahindura yitongera noneho umuntu akibaza ati uyu mwanya Kagame yari arimo ni umwanya yari akwiye kuba ari aho avuga amagambo yo kwitongera ni umwanya yari arimo akwiye kuba avuga amagambo yo gutongera nyina umubyara amagambo yari akwiye kuba atongera se umubyara n'abandi bavandimwe bose aya magambo akomoka yavuze akomoka ko Kagame aba bya bintu abanyarwanda bavuga niba ari ugukira ukibagirwa gukinga niba ari ugukira nyina ukibagirwa icyakwirukansaga epimaki wenderaza kwinonosora mu kinyarwanda cyiza Kagame mu magambo ye yavuze ko abantu bagenda bavuga ko Kagame ari urenganya abantu ariko ko ibyo ntacyo bimutwaye ko tuzajya tugenda kandi tukagaruka tukamusanga avuga ko nibyo koko imyaka igenda bigaragara nyine ko imyaka ibigenda ijyana abantu baganisha mu gusaza birimo no kuba umuntu yapfa akava ku isi ariko akavuga ati iya biragenda ariko niyange iragenda ariko njyewe n'ubwiyange igenda ntacyo bitwaye ndi mu gihugu ati uzi gusazira mu gihugu cyawe ati undi asaziye abandi bagasazira iyo ngiyo bati babyita kwangara bagasaza bangara arangije aranareba aravuga ati ati uri imana n'imana izabibabaza imana izababaza impamvu bagiye kwangara noneho rero ayo magambo niyo numvise njyewe numva arantangaje ndavuga nti ibyo ari byose reka tuyasesengure twumve icyo ayo magambo wavuze tugire tubifatanyiriza hamwe n'abanyarwanda kubyumva tugire ubutumwa tubaha ariko nanone tugire ubutumwa tuza kugenera Paul Kagame njyewe ku giti cyanjye nk'umuntu numva nagenera Paul Kagame ko nzi ko adukurikira noneho yumve ubwo butumwa Comrade Access ijambo Kagame yita kwangara avuga no guhunga igihugu ukagenda ijambo guhunga Kagame ari mu butegetsi guhera muri 1994 ijambo guhunga rero ntabwo ryatangiye muri 1994 ku ngoma ya Kagame ni ibintu byabayeho kera nashobora kukubwira ngo najya mu mateka menshi ko buri umwe afite abazi bagiye bahunga yaba ibyo yiboneye n'amaso cyangwa ibyo yasomye mu mateka ariko wenda usubiye n'inyuma wareba ko uko guhunga Kagame avuga n'ubwoko bwa Isirayeli abakirisitu bajya bemera ko ubwo bwoko ari ubw'Imana nabwo bwarahunze buba imyaka amagana n'amagana mu gihugu cya Egiputa ndetse no mu gutaha basubirikana ni bamara indi myaka myinshi mu butayu bamwe barahapfira benshi barasigaye ariko muri iyo nzira ndende nubwo yabaye ndende baje kubaho bagera mu gihugu cyabo kugunga byarakomeje bigera no mu muryango wa Kagame bigera no mu muryango wanjye natwe twese uko turi ahangaha guhunga byatugezeho aba ndatekereza ko sinzi sinaniyumvisha umunyarwanda n'umwe utarahunga ubwo muri 59 rero Kagame baramuhunganye baramutwara papa we aragenda na mama we n'abandi bavandimwe bagera mu Bugande bacenshuro nk'abandi kugira ngo babeho birumvikana ubwo niba ari ukujya guhinga kugira ngo Kagame kujya babone igitoki bagaburira Kagame nk'uko n'izindi mpunzi zose byagendaga nta kinego kirimo byarabaye noneho rero aho nahoze mbabwirira ko Kagame yitwara nka ya mvugo yo mu Kinyarwanda ko gukira byibageza gukinga Kagame yageze aho yibagirwa ko ijambo guhunga ribaho ahubwo bihinduka kwangara kuri we akabona ko guhunga gufite igisobanuro cy'impamvu zo kuri ko guhunga kirangirana n'umwaka wa 1994 cyangwa se n'igihe yahungukaga ku cyo gihe abasigaye noneho bo bahunga bakanga bitakiri uguhunga ahubwo ari ukwangara ibyo nanone rero ushobora kwibaza ngo ibi kuhunga bituruka kuki ku mpamvu zihe ni za zindi n'ubundi Kagame yavugaga ko bagenda bavuga ko yabujije abantu amahoro ku bwa Kagame rero we akavuga ko abo bantu bagiye kwangara akavuga ko bazapfira ishyanga bazasazira ishyanga akabivuga akavuga ko bazapfira mu gihugu mbese akabivuga neza neza nka kakana kaza kakajya kwirata ku tundi twana ngo iwacu batetse inyama ngo utuntu nk'utwo ngutwo twabana ukumva rero n'umukuru w'igihugu nawe ari muri utwo tuntu two kugira ngo babyita kunopesha ukumva utwana tuba dukina tunopeshanya ukumva n'umukuru w'igihugu nawe arimo ari imbere y'abenegihugu ari mu mwa imbere y'umwanya ukomeye hari imbere y'abantu bakomeye mu nteko ishinga amategeko umugore w'inteko ishinga amategeko kumva arazana utuntu two tumeze nk'utw'abana two kunopesha ariko ndagira ngo wenda mbabwize ukuri kandi na Kagame nawe uko kuri arakuzi twebwe twarahunze turagenda turi impunzi reka wenda twemere ko Kagame abyita kwangara kandi anakomeze abyite gutyo Kagame nyirizina n'imbuto yo kwangara umugore we Madame Janet n'imbuto yo kwangara abana babo ndateza nka cyomoro n'imbuto yo kwangara ababyeyi babo niba ko kubyo dukora ari ukwangara bapfiriye mu buhungiro bangara ndavuga Kimonyo ndavuga Rutagambwa wenda yapfuye yangara bashiki be bariya ba Marisi bose barangaye abantu benshi benshi bo kwa Kagame na Kagame yarangaye noneho ukibaze niba noneho bigeze naho Kagame atinyuka gukora mu jisho ry'Imana akavuga ngo Imana izabaza abantu ku kibangaye ubwo Kagame we ko tutarumva ajya imbere y'abanyarwanda ngo yicuze icyaha cyo kwangara kuko nawe igeze kumara igihe kinini yangara ntabwo ibyo turabimwumvara ikindi nanone rero Kagame iyo yumva ko ngo wazapfira mu gihugu wibaza ukuntu atekereza ko we azapfira mu gihugu ko abandi bazapfira hanze arabara imyaka gusa ariko ntago azi ko bishobora no guca byarangiye ukibaza ati noneho abantu twese dukwiye kurebera hamwe ibyo Kagame avuga abantu bose bakunda igihugu buri muntu wese yumva yatwabaye mu gihugu iwe ariko ntago bishoboka kandi ntago kira gihugu twakivuyemo kubera ko tucyanga ntago twakivuyemo kubera ko tucyanga nanone ntago twangara kuko abangara ntago basa nkatwe abangara ntago bavuga nk'ibyo tuvuga rero Kagame kugira aho akigamba kikubita mu gatuza komanga ngo ntago ngo tuzagenda tumusange ntago tuzamusanga twavuye mu Rwanda tuhareba tubizi neza ntago ninde witeguye gusubira mu byago biri mu Rwanda ninde witeguye gusanga Kagame mu makuba ninde witeguye gusanga Kagame mu biborogo ninde witeguye gusanga Kagame mu nkota iho ivusha amaraso buri munsi ninde witeguye gusanga Kagame mu miyoboro ya bene kadakageni kumusanga byo nibyo tuzamusanga ariko ntabwo tuzamusanga tugiye kugira ngo atubabaze nk'ibyo ngibyo atekereza twe dufite ko tuzamusanga kandi birateguye ibyo ngibyo rero umuntu twamusanze tuzamwereka kandi tuzanamwigisha ko abantu babana n'abandi kandi bakabaha amahoro twe tuzamuha amahoro tumwereke imyaka yose yamaze yarabujije u Rwanda amahoro ko twebwe dushobora kumuha ayo mahoro twirengagije ko hari n'igihe yigeze kumara kabuza yarabujije abantu kura amahoro nsubira ku kintu cyo kuvuga ngo we ngo azasazira mu Rwanda ngo nubwo azapfa wenda reka namushimire kuba noneho yemera ko aza arimo asaza azanapfa kera yasaga nk'utabizi yavugaga nk'umuntu uzabaho nk'uko imisozi baho imyaka ibihumbi n'ibihumbi ariko uyu munsi arimo aravuga ati ngiye ndi mu Rwanda ariko se reka namwibarize iyi mesaje nagenda ngiwe ubwo kuba mu Rwanda uyu munsi we bimumariye iki niba twe twangara kuki aduhangayikira akirwa twirukanka aho yirwa tuvuga kuki yirwa dushimuta kuki yirwa twicira iyo turi kuki yirwa yangiza amafaranga y'igihugu ngo arakurikira twebwe twangara yarebye abari mu gihugu cye twe tukaba turi aho ngaho twangara akarinda abari mu gihugu cye akareka kubiba akareka kubacunaguza akareka kurya utwabo akareka kubica akareka kubafunga akareka kubagirira nabi mu buryo bw'uyu bwose bushoboka yakoze ibyo ngibyo ibyo rero bigaragaza neza ko Kagame nubwo ari mu gihugu yishimira ko ari mu gihugu ntacyo bimumariye ntacyo bimushimishijeho ntacyo usibye kuvuga ngo ari mu gihugu harya buriya mwebwe buriya Kagame iyo abireba nawe nabimbwire aze gushaka aho imbwirwaruhame azashaka akagenda akabivugiramo kuba mu gihugu uyu munsi akaba ari mu gihugu anitwa perezida bimubuza kwirwa igihugu aragihinduye amabagiro abaga abantu ibi byarabimurize bimubuza se kwirwa rya utw'abatindi n'abakene b'abanyarwanda bibereyeho nabi bimubuza se ko ari mu gihugu tubishime ari igitangaza bimubuza kwirwa bajya kumuharura zira za kanseri aho uruhu rw'uyu munsi ubona rwabaye nk'icyugu cyangwa umuserebanya bavuvuka buri kanya azatubwira ati ndi mu gihugu sinzongera kuvuvuka sinzongera kurwara ibiba birwa bamuharura kugira ngo barebe ko ashobora kuba umuntu muzima nagende ubwo kuba mu gihugu cye kumuvure ibyo ngibyo natubwire ati ngiye ndi mu gihugu ubwo se kuba uri mu gihugu witwa perezida aba azatubwira impamvu icyo binamumariye kuba uriya muvandimwe wacu Jeannette ashobora kumusuzugura akaba ari we mugabo ari mu bagabo ba mbere basuzuguwe hariya mu gihugu agakora akamukina ya gakino namwe mwese muzi ubwo kuba mu gihugu bimumariye icyo ari umuntu ushobora gukina umukino bigeze hariya ibyo rero ni ukwibeshya abantu bajye bamenya ko Kagame ari umuntu utajya ubasha guhisha amarangamutima ye ari mu gihugu ariko afite ikibyimba ku mutima cyenda kuzamusandarana kubera ibibazo afite ibibazo byo kwica abantu ibibazo byo kureba abantu yashaka kwica bakamuhunga bakigendera ibyo byose bikagenda bikamwuzurirana rero kugira ngo ase n'utora gatotsi ase n'ugira agahenge akajya nko mu bantu akaba yabivuga kugira ngo yuko ashobora kubona attention y'abantu ariko Paul Kagame namubwira ko biriye ko akomeza kuvuga amagambo nk'aya niko abanyarwanda barushaho kugenda babona ko bwayaze ubwenge bwayaze ageze kure ibyo yibeshya rero ko twe turi hanze ko tuzapatwangara ahibeshya ko turaha turi ababyeyi twarabyaye abana bacu bazi ibyo turimo Kagame si u Rwanda Rwanda si igihugu si gakondo yabasogokuruza wa Kagame ku buryo hagamo uyu munsi yatubwira ko yaruzunguye umunsi umwe azagenda ariko twebwe icyo tunamwizeza kandi tunabibwira n'abanyarwanda bose nuko igihe Kagame azaba ashyizwe ku ruhande nta kindi tuzakora usibye kumuha isomo y'ukuntu abantu babana bakabana neza y'ukuntu igihugu kiyoborwa kitari uburyo bwo kuyoborwa mu buryo bwa kinyamusozi Comrade Axel rero nagira ngo ngushimire ibindi twaza kujya gukomeza kujya tuganira n'abandi bakomrade nabo twungurana ibitekerezo murakoze
urakoze cyane Maitre Ignace Rutagara kuri ibyo bitekerezo byiza uduhaye ngira ngo abazumva ibyo bisobanuro utanze bariya bakomaga amashyi mu gihe Perezida Kagame yavugaga bazagira isoni uko ibintu yavugaga ntabwo ari byo gukomera amashyi ahubwo ni ibyo kuvugirizwa induru akaba rero ari ikintu gikomereka njye kuri mugenzi wacu Bwana Pimake nta mushobora wenda wava kuri mute ko ndi kubona usa nkaho uri kuri mute hanyuma nawe ukatubwira icyo utekereza kuri iri jambo Perezida Kagame yavuze cyane cyane ari naho yagarutse wenda ndagira ngo uze gukomoza aho ngaho comment Ignace Rutagara wenda atabonye umwanya wo kuhavuga ngo ku kibazo cy'abanzi b'u Rwanda aho aravuga ngo abantu batibifuriza u Rwanda inabi agira aho avuga rero ko noneho ngo iyo bigeze ku mutekano w'u Rwanda ngo nta mikino ibirimo ngo nta n'uburenganzira ngo rimwe na rimwe hari igihe bagomba gukora ibikorwa nta n'uburenganzira batorewe wese nyuma y'iminsi mike rero yavuze iyo jambo abonye inkuru yanditswe mu gihe .com avuga ko ngo u Rwanda rushobora ngo kohereza ingabo muri Congo nubwo twese tuzi ko izo ngabo zisanzwe zihari ariko noneho kuba abivuze ni ukuvuga ngo arashaka kugira ngo bibe ofisiyeri ariko ibindi bihugu tuzi byagiye muri Congo byagiranye partnership n'igihugu cya Congo ku mugaragaro bijyayo noneho ukibaza icyo izo ngabo zaba zigiye gukorayo reka wenda mbasomere akantu yavuze mu gihe yavugaga mwaka 2020 yaravuze ngo mu burengerazuba ariho hari DRC nabo twafatanyije rugikubita kimara kuba impinduka y'ubuyobozi muri icyo gihugu ibibazo byari bihari byugarije igihugu cyacu bihungabanya umutekano twafatanyije kugenda tubishakira umuti byo bisa nkaho ikibazo cyaba gisigaye ari gito cyane ibyinshi byagiye bikemuka Perezida Kagame azaba agiye gukora iki muri Congo ahangaha arivugira ku bibazo ngo byari bihari byaturukaga byabahungabanyaga umutekano ngo byakemutse impamvu zishobora kuba nyinshi abantu bashobora gutekereza ariko noneho twibuke ko hakiri na raporo mapping report ikiri aho ngaho ivuga amahano ingabo ze zakoze mu myaka y'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda n'umunani ubwo yari muri Congo aho yigeze no zigeze kurwanira n'igihugu n'izo mu gihugu cya Uganda nyuma bakarimarima abaturage reka siwarora ubu noneho agiye gusubira muri kiriya gihugu gisa nkaho cyabaye agatubiro ubwo agiye hari izindi nzirakarengane zigiye kongera kurimburwa n'amasasu kandi noneho wareba ikimujyanye ukakibura ndagira ngo naho ngaho utubwire umwuka wa gashoza ntambara ahoramo awuterwa n'iki wenda reka mbendekeye aho ngaho ngo ijambo nawe ugire icyo utubwira kuri ariya magambo Perezida Kagame yavuze Bwana Pimake mikoroni yawe
urakoze Bwana Gisele arakoze cyane mugenzi wanjye Maitre Rusagara arangije neza ahavuga ati tuzamwigisha twebwe ntabwo tuzamera nkawe tuzamwigisha tumwereke ko abanyarwanda bashobora kubana neza ibyo bintu nkunda kubisubiramo inshuro nyinshi kandi dukunda kubisubiramo inshuro nyinshi muri aranditse ibi bintu bya gatebe gatoki byavamo njemo byo kugira ngo buri gihe habe hari impunzi u Rwanda bigomba kuturangiriraho ibintu by'ubuhunzi bigacika ni nayo mpamvu intego yacu ya gatandatu mu ntego zacu esheshatu ari itahuka ry'impunzi mu cyubahiro Domo no kuvuga ko ikintu cyose kizatera ubuhunzi kizatera kwangara Kagame ari mu kuvuga kizavaho nagira ngo mubwire ko ibi byose yakora ubuhemu bwose ari mu gukorera abanyarwanda abana be bicare batuze ntago bazabizira abana bicyo tuzababaza gusa no kuzana umutungo ise yibye yacuje abaturage asigaye bakabaho nk'abandi bana b'abanyarwanda bakajya ku murimo w'isoko na ndetse niba badaho bafite n'amafaranga koko byaba bigaragara ko bakwiriye bakore business nk'abandi ariko abo bana ntago bazajya kwangara kubera ko nta munyarwanda ukwiye kwangara kandi u Rwanda ruhari umunyarwanda ashobora kujya guhaha ariko kuzangara igihe tuzaba dufite ubuyobozi ntago bizakunda nagira ngo rero Kagame uri mu kuvuga byidoga ijambo yavuze riteye kwibaza riteye akababaro agahinda n'umujinya n'umujinya mwiza wa undi wakizitavugaga ibyo byagakwiye gutera umujinya abanyarwanda bakavuga bati ibikoko bizarangira gihe ki uretse ko hari ukuntu hari ibintu byinshi Kagame avuga nkabona hari abandi bayobozi bo muri Afrika babihuriyeho harimo abayobozi kame mu beza bo muri Afrika bamwe na bamwe ntago ari benshi cyane ariko barahari ariko hari abo njya nibaza niba abazungu babafata bakabazana mu gihe babagize abayobozi najya ngo mbibutse ko Kagame yaravuze ati bareba b'ibicucu muri twebwe akaba ari wo ubuyobozi kubera ko bazabakoresha icyo bashaka yitangagaho urugero koko niko bimeze njye hari igihe njya nibaza hari igihe avuga nibaza niba baramuzanye bakamushyira muri za sikaneri cyangwa muri za MRI bagashyiramo baka ubwonko bakabuvuma bagashyiramo ibyondo hasigaye akaba ari byo atekererezaho sino ntago wavuga ibintu nka biri ubwira abantu b'igihugu cyawe kimwe na bya bindi navuze ubushize ubwo yavugaga ati ari imbere y'abanyarwanda tu ubu bwo murebo mu myaka mikeya abanyamahanga bazaba babaruta ubwinshi umuntu w'umuperezida utinyuka kubwira abaturage ikintu nk'icyo ngicyo umuntu w'umuperezida utinyuka kubwira abaturage ko bari mu kwangara ati barampunga iki ati kubera ko mbica nzabarasa ku manywa y'ihanga akabarasa hari ubundi bucamanza ubwanditse n'ubutanditse kubera ko duhita tubica ibyo byose arabikora twamuhunga ngo twahunze iki tugiye kwangara twebwe ntagaruko tuzabigenza tuzaha amahoro twimakaza ubumwe n'ubwisanzure mu bana b'u Rwanda bose icyarimwe ku buryo ntawe uzajya kwangara ibyo bintu bimenye neza niko bimeze nta mwana uzangara nta mwana w'u Rwanda uzangara igihe azaba amaze kuvaho kubera ko tubyizera neza ko tuzagarura amahoro kandi buri munyarwanda wese arayanyotewe rwose ahangaha abanyarwanda bumve bahumure biyumvemo icyizere bamenye ko ikorosi ry'akababaro ikorosi ry'ubuhunzi rizagarukira kuri twebwe n'abana bacu icyo kintu bazakirinda ntihazagira ikizo ni nayo mpamvu turimo kubaka fondasiyon ikomeye fondasiyon y'icyizere ku buryo abana bacu bazubakiraho inzu nyayo ya demokarasi isesuye ya amahoro n'ubumwe byanyabyo by'abanyarwanda ariko rero uwakumva ibyo yavuze muri kiriya kiganiro cyose nonsera banavuze ko biteye akababaro agahinda intimba n'ibiki byose ariko biteye n'isoni ipfunwe n'ikimwaro kubona umuntu w'umunyarwanda wagakwiye kuba ku isonga yo kugira indangagaciro z'abanyarwanda nta ndangagaciro y'umunyarwanda nimwagira malheureusement niwe utegeka u Rwanda ni ikibazo gikomeye n'umuntu wiberaho mu gushinyagura yareba abanyarwanda bakenye ati u Rwanda rumeze neza ati croissance umuvuduko w'ubukungu urimo uratera imbere rimwe na rimwe hari igihe njya ndeba ibyo avuga n'abamugaragiye nabo bangire nte bajya Dubai ati ubukungu bw'u Rwanda buratera imbere aho 70% bakanyibutsa hari umuturage w'iwacu mwene b'abaturage baba batarize utarigeze arenga na komine ye yakumva abantu bavuga no kuri radio bavuga ku Rwanda ruri mu bihugu bikenye ndavuga kera muri za 80 batu Rwanda ruri mu bihugu 20 bikenye ku isate ha atariko aba bantu bapfa kuvuga gutyo ngo Rwanda rurakenye bazi imyumbati mu ndende yejeje bazi amasaka biri hanze yejeje bazi inka bazi ko kanaka afite inka eshanu zikamwa akaba yumva uko akaba yumva ubukungu bw'igihugu araho
nise yabonaga abo ngabo ari bubahirwe ibambere
yeye akaba yumva none Kagame nawe abona agenda mu modoka nziza abona abyibyo ashaka abona atembera mu ndege u Rwanda rwose ekonomi irimo kubuminga abanyarwanda bameze neza n'ejo wundi yarabibaje ariko koko mubona hari icyo tubaye koko iyo yumva induru z'abantu bakangondo iyo yumva induru z'abanyarwanda barandurirwa imyaka iyo abona abantu batishyurwa bamwe bakubura imihanda n'abakibose iyo abona abaraswa ngo nuko bacuruza gatebo abaye ababona rwose abanyarwanda barakize byaragize kibura n'uwo muturage we yabaga we yari genuine yabonaga ko kari byo ariko we azi ibyari byo ariko we nuko abihindura agashinyagura gusa ari ukugira ngo abeshye ibintu ajya kubeshya mu mahanga yagaruka n'imbere n'abanyarwanda akabibabeshya ibi bintu umuntu wese ukunda igihugu akumva ibintu Kagame bavuga yakwiye kumva ko ari icyo agomba gukora kugira ngo akize u Rwanda umuyobozi ufite amakaburo umuyobozi ufite ibisazi umuyobozi ufite kwikunda gukabije nta nubwo nabyita kwikunda n'ubusazi buteye ubwoba kubera ko aramutse yikunda yatangira no gutegura akavuga ati ariko abazankomokaho abazagira gute ntabwo nabasigira izina ryiza minidoriye abazasiga ntacyo bazaba ariko byonyine no kwitwa izina rya Kagame no kuvuga ko ukomoka kwa Kagame byonyine bizaba biteye ikimwaro icyo gihe bizaba biteye ikimwaro kubona umuntu uzaba waragejeje u Rwanda ahangaha ibintu byose yavuze ubona biteye kwibaza Bwana Giseri nibyo navugaga nibyo nahereyeho aragera aho avuga byo kazajya no kurwana intambara muri Congo avuga ko amaso iby'umutekano ariho abitegerereje nibyo abindi nkunze kuvuga ko usambanya hasuzugwe yajya kuburana abana Congo yayigize agatobero wagira ngo Congo na ari umuntu nabonye wandika kuri Twitter atariko abanyekongo tuburiki ati Congo ni inshuro 78 u Rwanda mu bunini ati Congo ifite budget nini iruta y'u Rwanda ku inshuro 40 ati Congo ifite abaturage 79 million na zingahe u Rwanda ni 10 tubakubye inshuro zirenga 9 noneho yongeraho n'urwenya ati Kisekedi afite 220 Kagame ni 60 ati dufite ubushobozi n'ububasha bwo kwekeraza u Rwanda n'umuyobozi warwo icyarimwe ati tu habura iki rwose
ariko Bwana Rutumake wibuke ko no mu kuvuga kuzajya muri Congo hari n'uburyo bibuzemo bigaragaza agasuzuguro bafitiye kiriya gihugu kuvuga ngo u Rwanda ni agahugu gatoya ngo mwene ibyo ngibyo ngo bajya kubikemura hakurya ngo hari abasore babitojwe ngo bintarumikwa ngo bajya kuzirwanira hakurya ngo iyo ntabwo u Rwanda ngo ntagahugu gato ntabwo babishobora ngo niyo doctrine yabo
reka mbivuge mu magambo we n'umuturage yakumva neza ni nk'uko waba ufite uvuga uti iwanjye ni hatoya ntabwo nabona naho nakwituma nzajya njya kwituma mu rugo rwa kanaka cera mu mushozi ni cya kimwe kare n'agasuzugura bazahirwa bakwi kiriya nicyo bita mu kinyarwanda igitutsi kiruta ikindi abakongomani bari bakwiye kwikubita agashyi ariko ngenda nibaza bafite ibirombe bafite ibiki babura icyo bamugana kugira ngo bivune hari umuntu wigeze kwerekana Congo na n'u Rwanda afata inzovu ayishyiraho akadarapo ka Congo irimo kwiruka nk'abizi ibyuya inyuma hari akantu kakabwa gatoya cyane ishyiraho akadarapo k'u Rwanda ariko karimo kwirukanka n'iyo nzovu none nibaza iki icyo abanyekongo babura wa mugani nacyo wa mugani ikiganiro kigasho gensire yagukanze ntijye bibamo nyakabwana yagiyeyo amera nk'uwinjiza icyuma muri ntuza muri bere donc nk'ujomba icyuma mu mavuta ariko ntago ariko byari bikwiye gukomeza kumera biriya bintu rero byo yivugiye uretse ko burya si buno Kagame yari akwiye kubimenya kuvuga ngo azongera bigenze nk'uko yabigenje ubushize yari akwiye kwitonda Congo ifite ibirombe ishobora kwipoteka ikirombe kimwe cya zahabu cyangwa cya diyama ikagira ikindi gihugu ihamagara kimeze nk'uko u Rwanda ruri mu kujyana ingabo zazo bakaza bagahagarara ku mupaka u Rwanda rwakwinjira bakarusekura neza cyane Kagame sinzi impamvu atabyumva amfete nagira ngo ejo bundi hari ikiganiro nari ndimo kureba bari barimo kuvuga ibyerekeranye na parasite le parasite nuza manipulateur parasite urazi icyo ari cyo bugana Axel ni ibyo ari byose ni utunyamaswa dutoya cyangwa twa mikrobe cyangwa za organisme utunyabuzima dutoya tuba ku bindi binyabuzima nk'ibirondwe ni parasite inzoka zo mu nda ni parasite inda zo mu mutwe ni parasite ariko hari utundi dutoya cyane tubaho tuba muri bikaba byaba mu mubiri w'inyamaswa iyi n'iyi ikibera mu nda ikajya hanze kwiroproduza ikongera ikagaruka mu nda y'iyo nyamaswa ikoresheje ubundi buryo izo utwo tuntu rero batwita manipulateri hari ako akaba mu nda y'injango kwitwa toxoplasme kibera mu mara y'injango noneho kakabamo kagaturamo noneho yajya igateramo n'amagi ariko amagi akidevelopera hanze akabamo agakoko nanone kaziyaranja kakazongera kakagaruka mu nda y'injango kugira ngo gakuriremo kabigenza gate iyo y'injangwe ikitumye karahumura ku buryo imbeba bihumurira imbeba ikaza ikagavana mu byo injangwe yitumye noneho kagera mu nda y'imbeba zikagume mu gifu gusa kakajya mu bwonko kakamanipira ya mbeba kakayimara mu bwoba bwose bw'injangwe na ndetse kakarenza naho ngaho kakayiha n'ubushake bwo gukorana imibonano mpuzabitsina n'injangwe imbeba yaba ingore yaba ingabo noneho iyo mbeba ikirukanka igashakisha yose yabiri kitwa toxoplasme noneho imbeba ikishakira injangwe zigahura iziko bagiye gukorana imibonano mpuzabitsina injangwe igahita iyiga kagakoko kakaba gasubiye mu nda y'injangwe kakajya gukuriramo ndabona rero Kagame nawe ashobora kuba afite ako gakoko karimo kumanipura nk'uko kamanipura imbeba iyo mbeba ikaba isubiye muri Congo ikazahurirayo n'injangwe ndabona ari byo bisaza afite ibintu arimo gukora ndi mu Rwanda ndamutse nkunda Kagame navuga nti ororo karabaye rero uyu muntu ni muzima ibintu arimo kuvuga azi ibyo ari byo ameze nka ya mbeba yabaye manipure neza neza
we aravuga ngo hari abanzi b'u Rwanda ngo bifuza kugirira u Rwanda nabi ariko ntabavuge abari bo abanyarwanda utekereza ko abanyarwanda bo babyumva koko ari abanzi bagiye gukurikira muri Congo twibuke ko buriya u Rwanda rufite 70% by'abaturage barwo bavutse ku ngoma ya Kagame bwane pimake
uretse n'umuturage uretse n'abo bana bamanipirane b'iki byose nayibingira arabizi ko nta banzi b'u Rwanda baba muri Congo abantu bariyo ni impunzi bibereye aho ngaho mu ishyamba bamaze imyaka 20-30 barimo kwicwa n'abantu Kagame yohereje nta n'umwe wari watarabuka ngo aze gutera ku mupaka w'u Rwanda abo n'abanzi b'u Rwanda kuva gihe eda ye niyo baba bahari ba mu Rwanda epimake ni umwanzi w'u Rwanda ko mu Rwanda ndi mu Bwongereza ntabwo ndi umwanzi w'u Rwanda nkunda u Rwanda niyo mpamvu ndimo gutanga inama ni nayo mpamvu ndimo kuvuga iri kaburo afite ndimo kuvuga ubusaza afite abamukunda ni bamwegere bamuvuze kandi bamuvane mu nzira abanyarwanda bakunda igihugu baganire bavuga bati mu Rwanda tuzarubanamo gute bizagenda bite kugira ngo impunzi zize kuzongera kubaho bizagenda bite kugira ngo abanyarwanda basangire ubu ibyiza bihari babisangire n'akabigahari bagasangire bafatanye bubaka igihugu kugira ngo kigere ku majyambere aho buri wese ashobora kubona umwanya we umwanya umukwiriye aho buri wese abatwa abahutu n'abatutsi babona umwanya mu gihugu babona agaciro babona agaciro kumwe n'igihugu aho nta mwana w'u Rwanda uzongera gutonekwa ngo ndatoneshwe aho nta mwana w'u Rwanda uzongera kumva yavutswa ibyiza by'igihugu yavutswa ko yagira uruhare mu miyoborere ya kiriya gihugu aho umuturage azabishingiro nyajwe ry'ibikorwa byose bikorwa mu gihugu aho abayobozi bazareba abaturage aho kureba inda zabo ibyo ngibyo ni by'abanyarwanda bagomba gutekereza nibyo buri muntu wese wifuriza amahoro Rwanda yarakwiye kuvuga ati nakora iki kugira ngo Kagame ave mu nzira kubera ko ari urimo kwica byose nta muntu n'umwe utayibona yewe na nyina mwongera bizi ko Kagame ari ubyica uretse kamufasha mwibira ariko je pense ko nawe wamuha uburenganzira yavuga ati yarakwiye kuvaho nkabona amahoro nabo akabona amahoro Bwana Gitseri na niyo yaba ari umwana na ba bandi barimo kwirirwa bavuga ngo barifuza amahirwe yo kugira ngo bazamutore nabo barabona ko bashonje barabona ababyeyi babo ko batakinaganira kubera ko babashyizeho zamaneye kumugabaraniye ku mugore umugore akaneka umugabo umwana akaneka se ibyo byose ntibabiyobewe barabibona barabona uko ibindi bihugu bibayeho barabona mu Bugande ko abanyamakuru babayeho barandika ibyo bashaka bakavuga ibyo bashaka ku maradiyo bakabaza ibibazo abayobozi bakaba accountable ibyo barabibona muri Tanzania barabibona mu Burundi hose ni kiye gihugu kimeze nk'u Rwanda uretse North Korea uretse ko North Korea nibura abaturage babone ibyo barya atari kimwe no mu Rwanda bwa Nagiseri nta abanyarwanda batifuza impinduka nababyerekana ko bamushyigikiye n'ababikorera ubwoba naho ubundi Kagame ahantu agejeje u Rwanda ahantu ageze arimo kudekarara intambara atazongera gutsinda rwose mbivuge neza kandi mbimwerurire simanura ndagena kubera ko biragaragara ko ibintu arimo kwivugisha atazi ibyo aribyo ntihagaze ikinyejana tugezemo icyo ari cyo ntabwo azi ko wagisekedi yashyiragaho mu manipira uko abonye uko ariko kose ntabwo akiri wa wundi ngira ngo Bwana Gitseri turi kumwe urabyemera ko ntabwo uko yamubonaga uko yamugaraguraga ari hagati y'amaboko ye na Kabila ntabwo ariko kisekedi yakimetse kandi sinakisekedi wenyine afite n'abamufasha nabo bari fahushe nabo bashaka ku gihugu cyabo gitera imbere ntabwo rero bicyoroshye nk'uko yabyibazaga ashatse yakoga amagazi amazi si yayandi kandi ibyo yabikoraga bigakunda haranitse ntabwo yari ihari yabikoraga bigakunda abamurwanya tungana gutya ntabwo twari duhari turi ready rero yuko twafatanya n'abandi abari bo bose kugira ngo tuvane igihugu mu menyo ya rubamba tugishyire mu nzira nziza twereke abana ubundi buryo bwo kubaho butari nk'ubu ngubu ubwo twavuga ko ari amashiraniro ariko amashiraniro y'umuntu umwe utera abantu imyiryane hagati yabo utera abantu kubaho batariho
ariko kubaho tutariho nakuciye mu ijambo wenda akandi kabazo nifuza ko wavugaho kugira ngo wenda duhe n'ijambo mugenzi wacu Deli Perezida Kagame Ronald yavuga ko hari n'ikibazo ngo cyo kurwanya iterabwoba wumvise ko yavuze ko ngo ari abanyarwanda bafatiwe ngo muri biriya bikorwa by'iterabwoba ngo kubera ko bamenye ko u Rwanda rwagiye kurwanya abaterabwoba muri Mozambique ngo ubwo bashaka gukora ngo ibikorwa byo kwihorera ngo kubera umujinya bageze kuko abanyarwanda bagiye kurwanya iterabwoba muri Mozambique noneho niyo turufu ariko tutibagiwe ko kiriya gihugu yifuza kujyamo harimo none ingabo z'Ubugande zagiyemo mu masezerano zagiranye n'igihugu cya Congo amateka y'u Rwanda n'abagande muri kiriya gihugu uko byagenze urabizi ashobora kuba avuga ati bariya bagabo reka uko biri kose ntago bajyanwe na kamwe muri kiriya gihugu kandi hari bashobora kuzavumbura ibikorwa makorera bakavumbura ko niyo mitwe y'iterabwoba wenda nshobora kuba nyifitemo akaboko yatereka njye kubivuye aha hakiri kare bataragira icyo bageraho ibyo nibyaba biri muri uwo murongo akaba ari cyo ari gutinya cyane ahubwo kurusha n'ibindi byose avuga
erega ibyo nabivuze nabirangije mvuga ko ari yambe bayishyiriye injangwe ubu se ibyo ari byo byose azi ko ngo agiye gukora ibyo yakoze muri domiri kisanga ni ntabwo bizongera umuriro yarawubonye wo bacanye kuri ADF ADF ni ingabo ze niwe uziforoma ni ingabo ze abantu bose nta muntu utabizi kandi yibuke neza ko n'abanyamerika bavuze ko bagiye gukoresha uko bashoboye kose amahanga atera ingabo mu bitugu ADF bagiye kubabuza ibyo rero ibyo arimo kwikora yumva ngo agiye gukorera abagande ibyo yabakoreye cyagiye je pense ko ntabwo abagande bari mu 2000 ntabwo Kongo ikiri mu 2000 cyangwa 95 tugiye bambaye isaga inkambi n'ibiki byose ibintu byarahindutse iyo njangwe rero ishaka kwiroha mu kanwa bambe yombe ba ishaka kwiroha mu kanwa k'injangwe nayibwira iki njye icyo nakora ni ugukoma isazi ngaho niyambuke muhaye umugisha
urakoze cyane bwana Pimake reka njye kure kwa mugenzi wacu Denis ndamushimira ko yihanganye agatega amatwi ibitekerezo byiza mwatugejejeho bwana Denis twagarutse cyane ku muntu nka Kagame imyitwarire ye n'uwayivuga nta nubwo yazabirangiza ashobora kurara ahangaha ariko ndagira ngo wenda wuze kutubwira ku bo Kagame ababwira ubwo ndavuga bariya bayobozi be abari mu magerezaho ijambo nka ririya imyitwarire yakunze kugaragaza iyo ari kubavugisha noneho n'abaturage bamwumva ese biriya nibyo bita leadership abaturage bamwumva avuga nka kuriya utekereza ko bamubona bate n'ubuhe butumwa wabaha hari ikintu nkunze kugarukaho cyane wenda tutajya dushyira dukunda kushimangira bihagije cy'uko buriya mu Rwanda hafi 70% ni abantu bavutse nyuma ya 94 abo ngabo rero urumva bagiye babigisha amateka mu buryo nyine bucuramye bakagenda bagerageza kugira ibyo babashyiramo ku buryo bishoboka ko ibyo aba babwira bashobora kubyumva nk'ukuri kandi nabo ubona ko buri gihe iyo avuga ikibazo cy'intambara yaje kugaruka ku bintu by'intambara avuga agaragaza ko u Rwanda rufite imbaraga ko bazikiza abanzi n'iki byose abagira ngo iyo image ya nyuma y'intambara aho byagaragaye n'amahanga akabigira mu ruhare mu kumugaragaza ngo Rome for di Rwanda bakamugaragaza nk'umuntu wakoze ibikorwa bya gisirikare bikomeye abagira ngo icyo kintu kitazibagirwa noneho kiza gite nk'igitwikira ibindi bikorwa bindi by'umwijima akorera abanyarwanda akaba iyo mpamvu hari abigaruka buri gihe ariko hari akanabigaruka nawe ubwe kugira ngo hari nawe yiteremo akanyabugabo kuko rimwe na rimwe hari igihe ibibazo wenda biba byamurenze ndagira ngo wenda utubwire ni ubuhe butumwa waha abayobozi nk'abariya babwirwa muri buriya buryo kandi bazi ubwenge babona ko ibintu mu by'ukuri avuga atari byo ariko akaburamo n'umwe wavuga ati nyakubahwa perezida ariko twari dukwiye kuba dukora ibintu muri ubu buryo ni ubuhe butumwa waha abanyarwanda muri rusange ni n'ubuhe butumwa waha abantu bari mu nzira y'impinduramatwara bifuza ko ibintu byahinduka mu Rwanda iyo babona umuperezida nk'uriya ubaninura ubabwira ati muzagwa imahanga muzagwa icyanga ni nk'aho yakavuze ati udashobora kwemera uburyo nyoboye igihugu udashobora kwemera imiyoborere yanjye uwo nguwo ntaba gifite ubwenegihugu bw'ubunyarwanda aba yabwambuye ndagira ngo nguhe ijambo nawe ugire icyo tuganiriza
urakoze cyane ku busesenguzi n'ikibazo aho wabaziza pese iriya ni leadership yerekanye ese watanga inama ki cyane cyane nko ku rubyiruko wavuze ko 70% bavutse inyuma ya 94 hari n'abandi ubwo bari bakiri batoya mu by'ukuri badafite bumva ibyo Kagame avuga akaba ari byo bahita bemera kubera ko nta wundi ushobora kumunyomoza nta wundi ushobora kuvuga ariko reka nkubwire reka wenda mbanze ntangire ku byo njyewe nakuye muri ririya jambo yavuze hari icyo bagenzi banjye bavuze ntabwo ndi mu gitindo ndagerageza kugira mu nshya makeya
nje hari nk'ibintu bine by'ukuri nakuye muri ya jambo biri bunasubize ikibazo mu by'ukuri warubashije cy'inama umuntu yatanga yaba abari hanze abifuza impindura amatwara yaba ari n'abari mu gihugu icya mbere byanyeretse yuko birongera birakonfirma twebwe ibyo twari tuzi ko dufite umuyobozi n'ubuyobozi bubi cyane bushobora kuzongera gusubiza u Rwanda mu bibazo ahubwo bishobora kuba binarenze n'ibyo twanyuzemo icya mbere reka ngendere ku ububanyi n'amahanga cyane cyane mu mibanire n'abaturanyi bacu ariya magambo umuntu ashobora kuyafata nka declaration y'intambara kuko kugira ngo rimwe ubundi uburyo witwa ne uri ngo generali muganga ni umuntu w'umuswa nawe wumva avuga ibintu yahubutse cyane yigeze gukoresha amagambo nk'ayo ngayo abwira abamatari ari imbere y'abamatari ngo twebwe ngo ntabwo dushobora kurwanira ngo muri iki gihugu ngo tuzajya tujya iyo ngiyo ngo noneho ubu dufite za Rwanda yiyo none umuntu nk'uriya aragenda avuga amagambo nk'ariyo ikintu cya mbere ni nk'aho yari ari kubwira abakongomani ati njyewe nzabatera kandi ntawe nzasaba uruhusa ntabwo nzirwa negosiya ntabwo nzashaka uburyo navugana namwe ngo dukemure ibibazo bishobora kuba bitureba twese kubera ko mbasuzuguye mbarenze nzaziwanyu ariko reka nkubwire n'ikindi gishimishije noneho niyo nama wavugaga niba hari umuntu niba hari n'umukongore wavugaga yuko buriya butegetsi bwo mu Rwanda bushobora kubabanira neza niba Tshisekedi n'abandi nabo batekerezaga bati uriya muntu dushobora kumuguyaguya tukabana nawe neza basubize amerwe mu isaho kuko yaberetse ko abasuzuguye ko kandi igihe cyose azaza ku butaka bwawe ariko rero igishimishije nuko nanone warabibonye ubwo bavugaga ko hari amasezerano bari basinyanye ko abapolisi bazinjira hariya mu gihugu cyane cyane hariya mu burasirazuba bwa Congo muri Kivu mu Kivu y'Amajyaruguru wabonye abasore bahagurutse barigaragambya biriya rero bikwereka yuko nk'uko mugenzi wanjye Epimagira mushobora yarabirangirijeho amazi ntaga yakiri yayandi yo muri za 90 impamvu witwazaga ngo abo bajenosideri ngo ibiki ngo abantu ngo bagiye kugutera ngo baturutse ngo hariya iyo mpamvu wakomeje kwitwaza nta bazabasha gukomeza kuyikwemerera ikindi ubu watumye abakongomani bahaguruka ku buryo ariko binatuma wangisha abanyarwanda cyangwa se bavuga ururimi rw'ikinyarwanda ku buryo nugerageza uzashaka ko abakongomani bazahagurukira rimwe bizaba ari ibyo umuntu yakwita no mu cyongereza ngo motivation factor nko kubwira nk'abarya abasore ubundi bumvaga batajya kurwana batahapfira ariko bakavuga ati nibibeshya bakaza ubwo natwe azaba ari umwanya wo kuvuga ngo twambare twirwane tubereke ko na nyina wundi abyara umuhungu icyo ni kimwe ariya ni amagambo mabi n'umuntu wundi w'umunyarwanda wifuriza abanyarwanda amahoro arambye yagombye cyangwa se kubana neza n'abaturanyi tugahahirana tukabasha kuba mu by'ukuri twese twakwiteza imbere cyane cyane nk'abanyarwanda kuko twebwe dushobora kuba tubakeneye yaranabivuze yuko agahugu kacu ari gatoya ubutaka ni bukeya abaturage bakomeje kwiyongera ku buryo rero dukeneye kubana mu mahoro n'abariye niba rero dufite umuyobozi nk'uriya uvuga amagambo nk'ariya buri gihe ahoza amagambo buri gihe agomba guhora ashaka umwanzi ahoza amagambo twebwe tuzajya kurwana abazashaka intambara tuzayibaha kurwana nuko mu by'ukuri kuri we kuyobora ni ukurwana niyo anavuga umutekano ubundi ibyo we yita umutekano ni ukuvuga ngo ugomba gushaka umwanzi yaba ari mu banyarwanda abagombye kuba ari abantu ayoboye ari abavandimwe be agomba kubashakamo abanzi yaba ari abaturanyi agomba kubashakamo abanzi kuko survival y'ubutegetsi bwe ni violence adakoresheje violence arabizi yuko abaturage batamushaka abaturanyi batamushaka abantu bose bamurambye ikindi cya kabiri numvise ni umuyobozi nari ntangiye kumwita ngo the divided chief donc ni umuyobozi w'amacakubiri arenze ku buryo bihita biguha impamvu yindi yo kuvuga ngo ibyo maranira nibyo ahubwo abandi nibanze dufatanye bagiye icyo mugenzi wa gipima cyavuze cy'umujinya mwiza umuntu avuga ati ntabwo twebwe twahuye n'ibibazo nk'ibyo twahuye nabyo dushobora gukomeza kugira umuyobozi udiviza abanyarwanda nka kuriya uti ibyo ngibyo bikuye hehe mbikuye ahantu yavuze byo kwangara bagenzi banjye babivuzeho ariko hari n'ahandi yavuze ngo hari abo twababariye ngo none ngo bagakomeza kugenda ngo bavuga ubusabusa ngo none ngo babise ngo ni freedom fire ariko ngo abajenosideri ngo baba freedom fire gutyo njye natekerezaga ko yashakaga kuvuga Madamu Victoire Ingabire kandi arabizi neza ko Victoire Ingabire atari no mu Rwanda muri 1994 bivuga ngo umuntu nka Victoire Ingabire n'umunyarwanda wundi kubera ubwoko bwe ahinduka otomatikoma umujenosideri mu gihe atemeranyije n'ubutegetsi bwe mu gihe atagiye ngo amukeze mu gihe atagiye ngo amusingize yemere kubingaruzwa muheto akoreshwe agire gute ubwo nguwo ni umujenoside biriya bigomba guhagarara niba hari umuntu wumva ko yifuriza abanyarwanda ko bazongera bakagira ubumwe nyako n'ubwiyunge nyabwo akumva umuntu ukomeza hashize imyaka 20 n'ingahe n'umunani igiye kugera agakomeza gukoresha imvugo nk'izo ngizo ziri divisive yagombye kujya ku ruhande uwo ari we wese yagombye kuba impamvu wambajije tete wagira inama yihe abari mu gihugu cyangwa se abari hanze yagombye kuba impamvu yacu twese turi hanze yo kuvuga ngo nta mpamvu yo gukomeza kureba ibintu bito bitoya gushwana mu tuntu duto dutoya yaba ari uriya mwicanye n'ubuyobozi bwe bubi buri kubigiramo uruhare rukaza no hanze no muri opposition nk'uko yabivuze yavuga ngo intelligence ngo yakohereza umuntu ngo akiyita yuko arwanya ubutegetsi turabizi ko ari abo yohereza kugira ngo cyangwa se ibyo atangira kugira ngo dukomeze turangazwe n'ibyo none twibagirwe mu by'ukuri uwo duhanganye nawe twibagirwe objectif yacu ariko kuva nka ziriya mvugo zikorwa inama nagira abantu bari hanze n'abari mu gihugu nuko dufite umuyobozi mubi kandi umuyobozi burya ngo ibiturutse bukuru ku buri tugomba gukora uko dushoboye akavaho n'ubutegetsi bwe umuntu wese ushobora gushaka guteranya abanyarwanda kubaca ibice ntabwo yagombye kugira umwanya wo kubayobora duherero kuri uriya kuko iyo abivuze nka kuriya kandi twarabibona ko twe turi abanyarwanda iyo atangiye akabivuga nka kuriya ni nk'aho aba anabwiye na barya bandi bose baba hasi ati nawe ujye ubivuga ujye ubona abantu bose ubite abicanyi ubite abajenoside tutemvamo kubera ubwoko bwabo uzajye ubakora icyo ushaka ubwo niba yamaze kwitwa umwicanyi namwica nabangamira uburenganzira bwe abifitiye ntabwo ari bo bibazwe kubera yuko n'umujenosideri ni umwanzi ubwo bimuha ubwo burenganzira kandi noneho n'umukuru w'igihugu yanabivuze yanabimuha uburenganzira ukuvuga ngo iyo bagende bari abantu bose bari begereye uriya Victoire Ingabire bagiye bicwa cyangwa se kuba wabangamira Victoire Ingabire n'abandi yavugaga ko yavugaga ngo freedom freedom icyo ni ikindi cya kabiri icya gatatu mbazikuwa n'ahantu wumva muvuga ngo mufite umuyobozi ariko musanga mu by'ukuri abijya tuvuga ngo ni authoritarian usanga yarafasha abandi bantu bose nk'ingaruzwa muhito usanga inzego kiriya ntabwo bikiri n'ubwami ntabwo binarenze no kuvuga ngo ubwami umwami yashoboraga no kuba afite n'abiro akaba yababwiye kubona umuntu ajya imbere y'inteko akababwira ngo byakunga ngo reka mbe mbyihoreye ngo buriya ngo byaba birebire ngo nzambibabwira ngo ariko ngo ibyo muri Mozambique ngo reka mbibabwireho ibyo ngo muri Central Africa ngo reka mbibabwireho iya miyoborere nk'iriya igomba guhinduka ni nayo mpamvu ku bantu bakunda demokarasi biriya bita bikurakaza bikavuga ati ntabwo dushobora kuba twakomeza kubyemera cyangwa se ngo tuvuge ngo tuzemera imiyoborere nk'iriya kohereza abana b'igihugu hanze ngo bajye ku Rwanda utigeze usaba inteko inteko uje nkaho uri kuyitera igiparu uyibwira nabo bakaba baraho bagakoma amashyi none nibyo bashaka ko umunyarwanda wese azaza akaba ari kwamira ngo buriya ngo nzaba mbabwira ngo ibyo muri Congo se ngo nibirengo reka mbe mbigize ibanga ngo ariko ngo muri Central Africa ngo tujyayo ngo kurwanira ngo gushyiraho amahoro ngo derbade ngo murayizi biriya nta gasuzuguro ni ukutubaha inzego ni ukuvuga ko kiriya gihugu birya yabwiraga abanyarwanda ko agiye bafashe intwaro ngo barwanira demokarasi ngo no gucyura impunzi uyu munsi akaba avuga yuko ngo abantu bari kwangara hanze izo mpunzi ngo ziri kwangara hanze ariwe uzangaje kandi ngo yarafashe intwaro ngo aze kurangiza icyo kibazo gushyiraho ngo demokarasi ngo itari ihari ngo kunganisha abanyarwanda n'ibindi ibyo byose ngo kubana neza n'ibihugu by'abaturanyi FPR yarishuwe Kagame na FPR barishuwe ku buryo umunyarwanda keretse udashaka kubibona ubwo ndabwira urubyiruko ndabwira abari hanze yuko twebwe iki tugomba kuduhangayikisha icyo tugomba gufokusinga ni ukuvuga ngo ni gute dushobora gukora uko dushoboye ku buryo bwose bushobotse tugakuraho buriya butegetsi nta kuvuga ngo njyewe ntaki ngo ngiye ngo apfere ngo yagize gutya ngo atakoze ibi ngo yavuze iri jambo ngo yagize gute ntabwo bishobora kungana n'akaga uriya muyobozi mubi azashyira mu banyarwanda cyane cyane iyo wumva nk'amagambo hari ntiyubaha za institution abo yagombye kugenda agasaba uruhusa rwo kugira ngo yohereze yerekane impamvu abana b'abanyarwanda bagomba kujya mu kurwanda izo ntambara yagombye kubanza akaza akabisaba inteko ishinga amategeko ayo mategeko arahari ntashobora ni ukugenda akabibabwira gutyo agashaka kuba yatuka ibibazo akaba ari bw'ababriefinga ku bijyanye n'ibibazo afitanye na Uganda ushobora kwibaza niba ari ibibazo bye ku giti cye na Uganda na n'ukwibaza ariko buriya ni iriya demokarasi ni iriya miyoborere niyo miyoborere myiza abanyarwanda twifuza iyo nayo ni impamvu yo kuvuga ko buriya butegetsi niba ari umuntu utemeranya natwe ariko ntabwo yagombye kuba yavuga ko nta mpamvu n'imwe dufite yo kuba twakuraho ubutegetsi ikindi rero ibintu byo kwishongora noneho no kwerekana yuko uburenganzira bw'ikiremwa muntu ntacyo bumubwiye na gatoya ahavuga ngo ngo baravuga ngo ndi ngo dictera ngo kurarya amaradiyo yabo ngo bakijwa bavuga ngo bazajya bansanga nge ntacyo bimbwiye none ukuvuga ngo njyewe mbangamira abantu mbangamira uburenganzira bw'ikiremwa muntu nyarwanda ariko we ntacyo bimubwiye igihugu n'icye abantu bazaza bagisange uwo bidashobora kurakaza yumva amagambo nk'ariyo ubwo nibaza yuko uwo muntu nta n'umutima nama abafite niyo mpamvu rero ndangiza kugira ngo wenda ntarambirane bageze wanjye ko babivuze neza rwose no kundusha nuko twebwe twagombye kugerageza gushyira hamwe tukamenya neza target yacu ntidutangire kugenda dushakisha target impande zose n'iki twebwe tukamenya ko umwanzi w'abanyarwanda uwo duhanganye nawe nibyo yita ngo umwanzi azamenye ko ari ubutegetsi bubi u Rwanda nta wundi munyarwanda rufite w'umwanzi nta muturanyi ufite w'umwanzi Uganda ntacyo ntaho yajya kuvuga ngo igiye gutera u Rwanda uyu munsi Congo ntabwo ikivuga ngo igiye gutera u Rwanda uyu munsi u Burundi ntabwo bwigeze buvuga ngo tugiye gutera u Rwanda uyu munsi abanyarwanda umwanzi wabo ukomeye ni ubutegetsi bubiri bukomeza gutuma baba impunzi kuko nta mpamvu yagombye kwibaza ese kuki we umuntu wabaye nk'impunzi kuki ubundi abanyarwanda bagomba kuba hanze kuki bagomba gukora politiki hanze kuki ugomba kubita inyangarwanda kuki ugomba kubita abanzi b'u Rwanda barabimwise none uwo muyobozi niwe twebwe twagumishaho kandi tuzi ibyatubayo tuzi amateka yacu niyo mpamvu banyarwanda kazi indangiza nkuko ari uyisabye inama nagira abanyarwanda n'urubyiruko nuko uyu munsi buri munyarwanda wese yabitekerezaho akavuga ati se nakora iki kugira ngo buriya butegetsi buveho si ngombwa yuko ukora ibyo udashoboye ariko iyo conscience itangira kujya mu mutwe ubwo uti buriya butegetsi ni bubi bugomba kuvaho nutera iyo ntambwe waba uri intore ukavuga ko ibyo bintu bitazaramba umeze nk'umufana kuko byanze bikunze buriya butegetsi buzagera kandi maze n'umuntu azagenda nabo ariko se noneho wowe uzasigara uzasubiza amaso imbere batangire bakubwire bati ibi bintu washyigikiraga dore hari wakomaga amashyi uzumva uri proud ese n'ubibazwa nibiba ngombwa yuko bakujyana mu nkiko uyu munsi ushobora kwishimira yuko bafasha abantu bashimusa abantu babashyize mu nkiko bari kubaridikiriza babahindura ubusa ariko ejo ashobora kuba ari wowe niyo mpamvu rero amazi atararenga inkombe ni igihe cy'uko urubyiruko natwe turi hanze twese buri wese atangira akagira iyo conscience akavuga ati buriya butegetsi bugomba kuvaho uko byagenda kose noneho ni naho tuzatangira kuvuga tutese buri wese ku mutima njyewe nakora iki nshoboye iki ese nabikora njyenyine ese nabikora nifatanyije na Axel ese nakwifatanya n'abandi bagenzi banjye bandi uburyo bwose wewe wumva wabukora wabishobora ariko ugatangira kugira iyo conscience waba uri mu gihugu waba uri no hanze yuko ubutegetsi nka buriya burambiranye bugomba kuvaho cyane cyane nk'uriya muyobozi ukurikije nk'ariya amagambo yavuze ni menshi umuntu ashobora gusesengura akabigira kuko yavuze ibintu byinshi yaba abwira abanyarwanda bari bari aho batera ubwoba yaba ari ukubwira usanga ari nko kuviza abanyamahanga yaba ari abakongore yaba ari abagande bijyanye no gufungura umupaka n'iki yaba ari n'abanyarwanda mu mibanire yabo yose cyangwa se kubaha za institution n'ibyo narangirizaho akaba ari icyo ngicyo nge nanjye nakongeraho ku byo bagenzi banjye bavuze urakoze cyane
urakoze cyane bwana Denis wenda nakongeraho ko nk'abantu bari muri opposition cyangwa bari mu ruhande rw'impinduramatwara ndetse na za sosiyete sivile kuko ibibazo byose perezida Kagame yagenda akururira abaturanyi bacu mu by'ukuri birangira byitwe byitiriwe abanyarwanda bose kandi mu by'ukuri twebwe iyo abikora biba bitadushimishije nkaba ntekereza ko hagombye kujyaho ingamba zituma abo banyamahanga bumva ko hari igice cy'abanyarwanda kigaragaza kutishimira ibikorwa perezida w'u Rwanda abakorera kugira ngo ejo bundi igihe azaba atakiri ku butegetsi tuzongere tubane n'ibyo bihugu mu mahoro ibyaha yakoze bigiye kuzitirirwa abanyarwanda bose
urakoze cyane ya icyo ni ikintu cy'ingenzi nkunze yuko cyongereyeho kubera ko wagiye ubibona nko mu gihugu cyo muri Congo usanga akenshi bakunda kwibeshya ibikorwa bibi bya Kagame ugasanga batangiye kubyitirira abanyarwanda yewe bakaba banabyitirira bagenzi babo b'abakongomani ariko bavuga ururimi rw'ikinyarwanda urabona abanyamurenge bakababwira ngo mwebwe ngo muzasubire iwanyu ngo Kagame wanyu ariko ibyo ngibyo rero natwe tugomba kuzagira uruhare rwo kugira ngo tujye dusobanurira abantu tubabwire tuti twagwishije cyane dufite umuyobozi mubi ibyo abavuze ntabwo byangaza twese abanyarwanda natwe twifuza ahubwo kuba twamukuraho kugira ngo tuzabashe kubana namwe neza abanyamurenge ni abavandimwe bongere babane namwe neza kuva na kera cyane cyane nk'abagiye baturana na Congo bagiye bahahirana cyane bagashakana iyo abantu bahungaga hari abafite za origine zo mu Rwanda ariko icyo cyose ibyo byose noneho byagiye byangizwa n'umuyobozi mubi nk'uko wari ubivuze noneho ugasanga hari abantu badashishoze bagashaka gushyira abantu bose mu gitebo kimwe ati mwebwe abanyarwanda muri abantu babi mwebwe banyamurenge muri detusi banyamurenge nuko baba bavuga bati uriya Kagame nawe nitusi ati ni umuntu wanyu ati musubire mu Rwanda ibyo rero nkaba nibaza ko nk'abakongomani batwumva cyane cyane nk'abashobora kuba bavuga ikinyarwanda ibyo bintu bajye babyirinda kuko umunyagitugu biriya ahubwo bimwongerera imbaraga kuko iyo atangiye gusema confusion nka gutyo none abantu bagakurikira bagahita babadivize we bimwongerera imbaraga kuko ariho yongera agatunga urutoki ngo mwabibonye ati niyo mpamvu ati ninjye ushobora guhagarika ari amakimbirane ninjye ushobora guhagarika buriya bwumvikane buke hagati y'abantu ariko abantu nibamara kumva ko dufite umuyobozi mubi biri abavuga ari we nta wabimutumye n'abanyarwanda babimutumye kandi atabivugiye abanyarwanda cyane cyane nk'aba yaba ari twebwe turi hanze yaba ari abavandimwe bari mu bihugu bituranye n'u Rwanda ko batagombye kubibazwa ahubwo ko nabo abo baturanye bagombye gushyiraho akabo bakadufasha kugira ngo turebe ukuntu twakuraho buriya butegetsi bubi none tukabasha kubana neza n'abaturanyi kandi ni ibintu bishoboka byabayeho cyane cyane ko twagiye tubana duhahirana twahunga haba habaye ibibazo bimwe na bimwe mu gihugu cyacu twagiye duhungira ku baturanyi ibyo rero bakatwakira ibyo rero ntakitubuza rwose kwemera no kwizera yuko mu gihe buriya butegetsi bubi buzabwavuyeho tuzabanira neza abaturanyi byanze bikunze numva ko ari ikintu ari garanti dushobora kubaho ko twebwe tutazakomeza kwitwara kuriya wirirwa buri gihe mu kanwa kawe haturukamo umwanzi w'u Rwanda umwanzi w'u Rwanda intambara umutekano ibyo bituma umutekano bikaba ari ukuvuga ngo ugomba guhora urwana ushakisha umwanzi unamukereya naho atari ugashaka ukumva uribwa ribwa ugomba byanze bikunze kubona umwanzi ku buryo ushobora no kuzagira ugasanga nari uwitabwa abanzi wabaragije none ugiye mu rugo rwawe utangiye no kuvuga ngo umugore wawe ngo abana bawe nabo bahinduka abanzi kubera ko abo witaga abanzi bose wagiye ubarangiza ariko ugomba kuguma muri iyo muri icyo kintu cyo guhora ushakisha umwanzi ku buryo ugera ugasanga ahubwo wagize ikintu cya paranoia utangiye no kubona n'igicucu cyawe ukakibonamo umwanzi ukakikanga umugore wawe ukamubonamo umwanzi abana bawe ukabonamo abanzi nicyo nakongeraho urakoze cyane Axel kugira ngo niyo gutinda
urakoze cyane Bwana Denis urakoze kandi ndaza kugarukaho mu kanya kugira ngo tuganire kuri kiriya kibazo cya Paulusi Sabagina gikomeje kuba gaterera nzamba kivugisha amagambo rero Leta y'u Rwanda ariko ndagira ngo nsubire kuri bagenzi bacu numve niba ingingo kubera ko turimaze isaha n'iminota icumi numve niba hari icyo bifuza kongeraho mbere yuko tujya kuri iyo ngingo ya kabiri reka wenda mbere kuri Bwana Epimache Bwana Epimache hari icyo wumva wifuza kongera kuri iyi ngingo mbere yuko tubivaho
urakoze Bwana Alexe ndashimira cyane Denise Rugendo aharangirije avuga ati buri gihe ahora ashaka umwanzi akanamukreya akagira gute ndagira ngo umubwire ko umwanzi azagira akamubona umwanzi azagira amubone kandi ntago azava kure niwe ubwe bwite uzaba umwanzi we ibyo ari mu gukora biramujyana ku kuba umwanzi bwe bwite ku buryo ari buzikoraho ibyo rero ni ibintu byoroshye kwiyumvisha ntabwo wabaho kuriya ubona amajyaruguru ari umwanzi amajyepfo ari umwanzi iburengerazuba ari umwanzi n'iburasirazuba ari ubwo se waba usigaye hehe sinarimo azagera ahamubone kandi uwo mwanzi yimajina agera ahamukoreho byavura atari yimajinere ibyo byose bihera mu myumvire nkaba nagira ngo rero nanjye ntere mujya Serugendo ahavuga ati buri wese nanjye nari nabikomojeho gatoya ariko nagira ngo mbahe metode yo kumva uburyo dovuwari twayikora hari abantu bafite ubwoba abari mu gihugu n'abari hanze yewe bavuga bati uriya muntu ni umwicanyi uriya muntu abantu bose ni abamaneko byonyine niba uri intore niba uri umuntu utekereza kucyuvuga ko nta n'icyo wakora na gitoya byonyine byemere ko uyu muyobozi ari mubi wowe niba ubyumva ubibona mu mutwe ari mubi tangira uvuga uti iyaba imana yari idukoreye uhere ku mana uhere ku gusenga uvuga uti akwiye kuvaho umunsi wa mbere uryame wumva akwiye kuvaho umunsi wa kabiri uryame wumva akwiye kuvaho uzamara icyumweru wumva akwiye kuvaho ubyuke mu gitondo usenge uti akwiye kuvaho mana yanjye akwiye kuvaho uzajya kurangiza ukwezi wumva hari icyo uri bukore kugira ngo aveho kizaboneka rwose niyo byaba isengesho rya buri munsi ariko haricyo uzakora byonyine uzatera intambwe wumve narabyitahuka buri munsi uyisangiza abandi buri gihe ugenda utera intambwe ariko abari hanze bo abari muri ibi bihugu by'Uburayi bo ntago nirwa mbabwira byinshi ngira ngo birahera ku bushake bwabo nibumve ko ari abagabo nibumve ko bakunze igihugu cyabo nibumve impamvu yo kubaho k'umuntu ntago ari ukugira ngo uvuke uri umunyarwanda ukuru uri umunyarwanda uze kuyenga uze kuburira mu Burayi urubyaro rwawe abuzukuru bawe bose ugende n'ibara ry'umukara rizasibangane burundu izina ryawe risibe igisekuruza cyawe cyo kuzigera kivugwa na gatoya ibyo bintu byonyine byagakwiye kugira buri muntu wese uri Buraya akavuga cyari cyo nakora niyo waba ufite ubwoba ufite uko wakora kugira ngo ibyo bintu bye kumenyekana tugira ibanga twegere urebe icyo wakora gito icyo ari cyo cyose ariko nibura nawe no ku mutima mu gihandagaza cy'abagabo uzavuga uti nanjye naramurwanyije hari icyo nakoze niyo cyaba gitoya ndongera nsubiramo akantu nigeze akantu k'umugani ishyamba ryarahiye akanyoni gatoya kandi ko mu ruhuri kaba ari akanyoni gatoya kangana n'ifundi karagenda ku mugezi karavoma amazi mu ntama karaza kanagara ku birimi by'umuriro izindi nyamaswa turimo kugira gute ati ndimo kuzimya ibyo ari byose yawe umuganda mutoya ndawushyizeho nizo ntege zanjye ujya kugaya impundu z'urushisha reba imisaya zivamo buri wese afite icyo yakora umuganda mutoya kugira ngo uyu munyagitugu aveho kubera ko nta muntu n'umwe abereye yewe yaba n'uwo ari mu kwibira nawe arimo kurya ibyibano ntazi igihe bizarangirira ntagazi igihe azarira iby'amahoro ntagazi igihe azarira iby'amerita ibyo rero nabyo uwo n'uwo yaba yibira nawe arahangayitse kubera ko ntagazi niba umwana we ariko bizagenda nimuze twubake u Rwanda rurishwa u Rwanda ruha amahoro buri wese aho umuntu azajya agenda avuga ati nzabyara abana abuzukuru bazabeho abuzukuruza babeho nta kibazo bagize ngiyo message bwana Abisere urakoze
cyane bwana Pimake message nziza cyane buri wese afite icyo yakora kugira ngo ibibazo bimaze kuba gatera nzamba turebe ko twabyikuramo reka amijambo mesi nyasusagara nawe niba ari icyo wifuza kuvuga kuri ingingo kugira ngo tujye kuyanyuma dusoza akanya nakawe
Axel njyewe nsoza kuri iyi ngingo nabanza kuvuga ko imyumvire yanjye njyewe ndi umunyapolitiki ariko wemera Imana nemera ko mbere y'ibintu byose nemera ko Imana ari iri imbere na nemera ko nk'uko ijambo ry'Imana rivuga ko ubutware bwose buva ku Mana nemera ko na Kagame nawe kugira ngo atajye ku Rwanda byagenwe n'Imana ariko nkanemera ko ntekereza ko Imana yabikoze kugira ngo twebwe Abanyarwanda tuzabikuremo isomo yo gukira burundu ibibazo bidutanya nzi neza kandi sinshidikanya ko Abanyarwanda benshi bari ku mavi basengera ineza y'u Rwanda nzi neza ko ntashidikanya kandi simbeshya ko sinshobora kwibeshya mu mutima wanjye mvuze ikinyoma mu mutima wanjye wabizi ko ndimo mvuga ikinyoma ndetse n'Imana nayo yabizi ko ndimo mbeshya ariko mu mutima wanjye nkeye kandi nzi ko n'imbere y'Imana nkeye naho mvuga ukuri nzi ko icyo turwanira ari ukuri nzi ko ibyo tuvuga bibi kuri Kagame niko bimeze nubwo rero bimeze bityo ubwo bimeze gutyo intambara yacu ifite igisobanuro ku Mana nzi ko ubwo bimeze gutyo abasenga basengera amahoro abasenga basengera ko ibintu bihinduka nzi ko abo bantu bari mu murongo w'Imana ibyo bakora Kagame nk'abandi bami bose twagiye tubona bakira nabo dusoma muri Bibiliya hari abami bagiye bajyaho kandi koko babaga barashyizweho n'Imana nk'uko n'ubunemera ukazamye na bashyizweho n'Imana abo bami bakoraga ibintu byinshi bibi birimo bwicanyi n'ibindi byinshi bibi ariko hari ibyo bakoraga Imana ikabihorera bagakomeza bakaba abategetsi bagakomeza bagatwara ariko ibicumuro byabo ariko bikomeza kugwira ariko bikomeza kugwira imbere y'Imana igihe rero hari igihe cyagiraga bati iminsi yawe irabazwe igeze ku gipimo birarangiye ubwo uwo mwami agakurwaho bafite ko bagendaga bagwa hasi nkaba rero nyemvuga nti Kagame ashobora kureba ibyo tuvuga nibyo iby'ubwicanyi nibyo ibyo kurenganya abantu nibyo ni nawe arabyivugira ku mugaragaro ibyo rero ntago Imana ibyemera ntago Imana ibyemera nubwo ariyo yamuhaye ubutegetsi ntago Imana ibyemera Kagame rero akunda gukinisha Imana ndibuka Dr. Charles Murigande muri ya matora yashyizeho Kagame mu buryo bw'abaringa asimbura Pastor Bizimungu yaramubwiye ijambo aravuga ati uyobora abanyarwanda ariko witeguye ko n'Imana izabakubasa muri bwa bwishongozi bwe nawe aravuga ati niteguye kuzasubiza Imana niramukibambaje rero Kagame yabyemera atabyemera abantu barimo bararwana intambara zitandukanye kugira ngo aveho abasenga barasenga ababyeyi bari hariya baratakambira Imana abandi barako ibindi bakora n'ibindi iki cyakaba yari igihe cyiza niba Kagame atari umwana wo kurimbuka yari akwiye gutekereza agasubiza ubwenge kugira akareba ukuntu agarura ibintu mu murongo cyokora niba koko ari umwana wo kurimbuka niba ibi byose abikora kugira ngo ibicumuro imbere y'Imana bikomeze bigwire abikivume ubu Kagame niyitege ibizakurikira gusa ikintu tubwira abanyarwanda nuko impinduka yo ni ngombwa ni ihame ibigaragara nk'ibidashoboka aho wabumure yabona ko hatari imbaraga ntibakabirebere kuri Kagame gusa bajye bareba n'ibindi bikomerezwa bajye bareba amateka ya kera bajye basoma niyo na Bibiliya bazajya bareba ukuntu abantu babatwara abantu b'abami babaga ari abantu bakomeye bagiye bikubita hasi ukuntu ubwami bwabo bwagiye burindi mu kabukabu usanga rero ubwa Kagame ntaho gukomera gufite aho bugejeje ubwami twagiye tubona burunduka tukomeye kuri ibi bintu ntitubishidikanya kuko ari n'umurongo w'ubumana ku byo tuvuga ni ukuri kandi indangagaciro zo mu bumana uko kuri ndababwiza ukuri njyewe mu mutima wanjye ntabwo nyashidikanya ko Kagame azagenda ahubwo umutima wanjye mba numva mufitiye impuhwe kubera biriya bintu akora kuko ubwanjye nk'umunyapolitiki wemera Imana kandi utekereza ko na nyuma yo kubaho kuri iyi si hari ahandi hantu roho zacu zizajya kuba njye Kagame nawe ibyo yakoze ibyo byose namwifuriza gutekereza ku iherezo rye no gutekereza aho roho izagana mu gihe azaba atakiri aha ngaha urakoze comrade
koze cyane rero wowe Maitre Nyasusa Garaka nizere ko umunyarwanda wumvisha ubutumwa utanze akabushima atabugumana abuha n'undi gutyo twagenda tubererekanya byanga byakunda ntamburi idahita ibi bizagira iherezo ariko icyo twifuza ni ukugira ngo uko byagenda kose bibe ari ubwa nyuma ntitwongere kubona umuyobozi w'igihugu cy'u Rwanda bitwara nka kuriya cyangwa se usuzugura abanyarwanda cyangwa se umuyobozi w'u Rwanda wumva ko u Rwanda rugomba kuba urwo bari mu ruhande rwe gusa abatavuga rumwe nawe bakaba bagomba kugishyanga akaba ari nayo bago nk'uko nawe abivuga ni ibintu bibabaje cyane murakoze rero mwese kuri iyi ngingo ibitekerezo byiza muyitanzeho ndagira ngo tujye ku nyigo yacu ya kabiri nayo dusorezaho ntekereza ko itaza gutinda twateguye na Bwana Denise Rugendo ni ku kibazo cya resolution yatowe n'inteko y'abadepite b'Abanyamerika resolution ya 892 irebana n'ikibazo cya Paul Rusesabagina aho basabye ko abadepite mu nteko ishinga amategeko y'Amerika basabye ko Paul Rusesabagina yarekurwa byihuse akasanga umuryango we akajya kwitabwaho cyane cyane ko ibibazo by'ubuzima bagasaba na leta yabo yuko mu biganiro byose girana na guverinoma y'u Rwanda igomba kuburigiye kuzamura ikibazo cya Paul Rusesabagina kugira ngo isabe leta y'u Rwanda ko yarekura uyu mugabo agasubira mu muryango we twavuze ikibazo cya Paul Rusesabagina imyaka ibaye hafi ibiri ndagira ngo wenda ku banyarwanda baba badasobanukiwe uko inteko ishinga amategeko ya Amerika ikora n'icyo izi resolution zayo ziba zishatse kuvuga mu mibanire y'igihugu cya Amerika n'amahanga. Bwana Denis Rugendo wabisomye agira icyo bitubwiraho. Bwana Denis, nibo utwumva? Ntabwo nibwo nkubona, ariko niba utwumva ndakubonye noneho watuganiriza kuri iyi ngingo ukaduha ibitekerezo ijambo ryawe.
Urakoze cyane. Iyo ni ingingo mu by'ukuri imaze iminsi, kuko inteko y'abadepite bo muri Amerika, komite y'ububanyi n'amahanga, hari resolusiyo yatanzwe n'umudepite witwa Joaquim Castro, noneho ishyigikirwa na mugenzi we Joaquim Castro, ni umudemokrate, ishyigikirwa na mugenzi we w'umurepubulike witwa Yang Kim. Ubwo rero barayijyana muri komite yabo nk'uko wari ubivuze, inteko ya Amerika nk'uko nk'izindi nteko zimeze. Iyo hari nk'ikibazo nk'icyo ngicyo kijyanye n'ububanyi n'amahanga, cyangwa se cyaba kijyanye na finanse, cyaba kijyanye n'umutekano, cyaba kijyanye tujye barabanza, hari za komite nyinshi zigiye zitandukanye, barabanza bakakijyana muri iyo komite bakakigaho, bakakinonosora. Akenshi baba abantu bajya muri iyo komite bakurikije ubumenyi bwabo, ubunararibonye bwabo, cyangwa se ibyo bize n'ibyo bagiye bakora, ku buryo bashobora mu gufasha mu gusesengura neza ikibazo mbere y'uko bazakizana none ku badepite bose. Icyagaragaye rero icya mbere ni uko muribuka ko ubwo Rusesa bagena mu mpera z'ukwezi kwa munani, ubwo Rusesa bagena yafatwaga hashize igihe gitoya, abadepite nanone biganjemo abademokrate n'abarepubulike bandikiye ibaruwa Kagame. Icyo gihe Kagame yameze nk'aho ntibigeze babivuga, ariko bigeze aho birasohorwa n'abadepite ba hano, bagenda babyandika kuri za Twitter, n'iyo baruwa bayishyira hanze. Ni uko nguko twabimenye. Icyagaragayemo rero muri iyo baruwa ni uko bamusabaga bati, twamenye yuko umuntu witwa Paul Rusesabagina ufite uburenganzira bwo kuba muri Amerika permanent resident, akaba afite ubwenegihugu bw'Ababiligi, mukaba mumufite mwaramufashe, tukaba rero twizera yuko muzamuha ubutabera, kandi ko ubu uburenganzira bwe bwa muntu buzubahirizwa. Ngerageje kumera nk'usamurayizinje gatoya icyo ibaruwa yavugaga. Icyo rero ngewe nitereza bakoraga ni nk'aho bari kugenda bamuteguza, bavuga bati reka turebe duhe umwanya ubutabera, azahabwa abazaba bamuhagarariye abavoka, berekane barebe neza ese za procedure zarakurikijwe neza, ese amategeko yose yarakurikijwe, baburane. Niba ari ubutabera kuko bwigenga kandi bukora neza, bushobora kuzageraho bukavuga buti oya, hari ibitarakurikijwe, cyangwa se tumugize umwere, cyangwa se ntabwo tumugize umwere, ariko kwa ko procedure mwayishe ni mu musubizo aho yaturutse, noneho twebwe tuzasaba yuko bamutuzanira, twerekanye ko hari ibibazo cyangwa se ibyaha ashobora kuba yaba akekwaho kuba yarakoze. Ariko bamaze kubona yuko rura rukiko rwamukata imyaka 25, ko ibyo ngibyo mu by'ukuri bitigeze byubahirizwa, batamurekaga ngo abashe kuba yavugana n'abavoka be batari kubumviriza, hari imiti atabashaga kubona, atabashaga guhabwa uburenganzira bumwe na bumwe bwo kuba yavugana n'umuryango we yisanzuye, bwo kuba yavugana n'umwavoka we akaba yamusura, bwo kuba yagira ibyo baganiriye, yaba ari impapuro n'ibindi bishobora kuba bishobora kubafasha, tuvuge nko mu rubanza, ko bo bataba bagomba kubimwaka cyangwa se ngo kuba babibona. Ibyo byose bamaze kubona yuko bitigeze byubahirizwa, noneho baranamukatira. Icyo rero bagiyeho, indi step ibikurikiyeho ni iyo ngiyo, ejo bundi bagize resolution, resolution ya 892, kuko ubirebye ni uko nguko stage zitangira, barabanza bakaguteguza, bati dore dore ikibazo twebwe turi kubona ari ibaruwa isanzwe ariko igasinywaho n'abantu icyo gihe washaka ukaba wayisubiza washaka ukaba utayisubiza ariko noneho iyo hajeho rero iriya resolution ya 1892 wenda nihuse nahita mvuga mu by'ukuri imyanzuro uburyo byagenze noneho n'imyanzuro yafatiwe iyo resolution yatanzwe n'uriya mudemokrati witwa Joaquim Castro akaba ahagarariye agace n'ubundi donc ni 20th district muri Texas ikaba ikuvura San Antonio hariya n'ubundi rusesa bagina yabaga akaba yaratanze iyo resolution mu by'ukuri icyo yasabaga ubundi ibintu bitatu icya mbere yasabaga ko leta y'u Rwanda yarekura vuba na bwangu Paul Rusesabagina nta mananiza noneho akabasha kuba yasubira muri Amerika akaza akaba muri Amerika ko kubera ibyo babonye ariko ngo hagendewe kuri humanitarian grounds ni nko bavuga bati ntabwo urekuwe ngo ugirirwe imbabazi ntaki ariko tubikoreye kubera babyita ngo iki ubumuntu ubuneza humanitarian kubera kuri mu bibazo uri umuntu ufite ibibazo by'uburwayi urakuze noneho tubashije kuba tugufunguye kubera ibyo ngibyo ariko dushobora no gukomeza tukazakomeza urwo rubanza cyangwa se ibyo bibazo dukeka ko waba ufite iby'ibyaha waba warakoze ikindi rero bavugagamo ni uko basabaga nanone kinakomeye ni uko basabaga ushinzwe ububanyi n'amahanga muri administration ya Biden Anthony Blinken ko byanze bikunze icyo kibazo yagishyira imbere mu byo azafata nk'umubano w'u Rwanda na Amerika ni ukuvuga ko igihe cyose azahita abigeza ku Rwanda azabigeza ku bahagarariye u Rwanda iyo resolution akabasaba yuko iriya resolution 1892 yubahirizwa ikindi cya nyuma ni uko babasabaga yuko agomba gusubizwa uburenganzira bwe bwose bw'abantu agafatwa neza agahabwa uburenganzira bwe bwo kubona umuganga no guhabwa imiti mu gihe ayikeneye kandi no kuba atakomeza gucunaguzwa ibyo bita donc psychological no kuba bamuhungabanya nko mu mutwe ibyo rero iyo nka buriya iriya resolution idakurikijwe noneho ikiba kizakurikiraho nuko baba bazagendera kuri iriya resolution noneho nk'umwe mu badepite yaba ari urya winikiye nyine iryo resolution cyangwa se undi uwo ari we wese akaba yavuga ati ngendeye kuri iryo resolution twafashe ya 1892 dusaba ibi bikurikira igihugu cy'u Rwanda igihugu cy'u Rwanda ntago kigeze kibyubahiriza ahubwo cyarakomeje noneho gikomeza gukora ibyo twebwe twabonaga nk'impungenge ntikigeze kimuha ubutabera nk'uko twasabye ko ahabwa ubutabera ntikigeze kimurekura ahubwo cyamwongereye igifungo kiva ku myaka 25 bamuha burundu kubera nka kuriya bajuriye leta twasabye ko yazajya abona abaganga ariko akanitabwaho agahabwa ibiribwa neza bijyanye n'ibyo muganga n'ubuzima bwe cyane cyane ko ari umuntu wari ufite ibibazo wakize kanseri n'ibindi bibazo bavugagamo nyine no muri resolution ati ibyo byose nabyo mwagize ati ku buryo bigaragara yuko mushaka kumugera kumwica icyo giragendera kuri iyo resolution noneho akaba yahita asaba yuko hafatwa ibindi byemezo akenshi akaba ari ibihano bikaba byaba politiki cyangwa se byaba ibihano ekonomiki mu bihano rero biri politiki nuko bashobora nk'ubwo nko kuvuga bati tugiye gukoresha influence twebwe dufite ikintu cya mbere ati nuko twebwe hagati y'iki gihugu cy'u Rwanda natwe umubano wacu uguzemo gatotsi kubera yuko hari umuntu wacu mufite twasabye yuko mukora ibi n'ibi n'ibi ntimwigeze mubikurikiza inakuri ya Kagame nawe uretse ko atagombye kubyibagirwa yibuke ko yuko no gufunga umupaka ikintu cy'ambere buri gyashyira imbere mbere yuko nyina avuga ngo ngo bihuriro nyarwanda cyangwa se ngo imitwe ngo bifashwe ngo na Uganda ariko ikintu cy'ambere ashyira imbere aravuga ngo abanyarwanda bari muri Uganda barabangamirwa urumva kuko nk'igihugu gifite reka twasuminge ko ibyo bavuga aribyo nk'igihugu gifite inshingano zo kuba zaproteja umunyagihugu wacyo niyo yaba ari hanze yaragiye tuvuge niba yaragiye nko gushora imari niba se yaragiye agiye no kwitemberera agahura n'ibibazo muba mufite iyo protection abayigoma nawe rero agomba kumva nk'uko yahise afata icyemezo ngo kubera abo banyarwanda kuko nibyo kenshi akunda no kwitwaza urebye cyane akavuga ngo baravuga ngo ni abatasi atari ko njyewe mbafata ko ari abanyarwanda ngo abakecuru n'abantu abo banyarwanda rero nk'uko nawe aba agomba kubaproteja bigatuma arinda no gufunga umupaka ni nko kuvuga ngo ufashe decision ziri economique kubera ko ugiye kubuza abanyauganda bashoraga imari yabo mu gihugu cy'u Rwanda bagacuruza n'abanyarwanda bashoraga hanze ko ugiye kubafungira nabo rero bazajya indera kuri iriya resolution bavuga ati twaraguteguje twarabigusabye kumugaragaro twaramaze turakwandikira nyuma turajyana iriya resolution muri komite ya y'ububanyi n'amahanga tunayijyana kuri flore ku badepite bose turayiba presenta nabo barayemeza kuko akenshi yivuye nk'ariya muri komite akenshi iyo igiye muri mu bandi bagenzi babo bose akenshi barayemeza kuko bariya baba bafata nk'abantu bafite ubwo bunararibonye bafashe umwanya bagacukumbura ibintu nk'ibyo kandi akaba ari nabyo kenshi bo baba bakunze kwigaho kuko aba ari ibyo baba bareba ubwo rero bakayigenda bakavuga ati tugiye gufata ibyo de sanction politique ubyo de sanction economique ku gihugu nk'iki cya Amerika Kagame atabikurikije twebwe nibyo twifuza yuko yakomeza akigira biriya yumva ko ari igitangaza akabatiti noneho bakazajya ku yindi step kuko iyo step nibayijyaho ni ukuvuga ngo bazamufatira ibyo ibyemezo biba biri politique kuri Amerika bakavuga ko ibizagenda ikajya no mu bindi bihugu wibuke ko Amerika iri muri biriya bihugu bitanu biri bifite droit de veto muri sécurité muri conseil de sécurité ya ONU kandi noneho ijambo ryabo rikaba rikomeye kubera ko Amerika igende ikanefluence n'abandi cyangwa se abandi bakayireba bakavuga ati reka twe kwiteranya noneho twebwe tugendere muri aho kugira ngo dufate umurongo wa Kigali tuzajya icyo tumarire reka twifatire tube ku ruhande rwa Amerika ubwo ni ibyo ngibyo de sanction zishobora kuba zaba ari nka politique kuvuga ati ntabwo tuzakomeza kugufata nka strategic ally abiriya bavuga bati rero u Rwanda turufata nk'abantu dushobora kohereza ahantu abasirikari babo ahantu umutekano wabaye mukeya bakabungabunga umutekano ku buryo icyo gihe ashobora kuvuga ati u Rwanda tugiye kurukura muri ibyo bihugu ikindi cya kabiri tugiye noneho kuzajya tunasobanurira n'abandi bagenzi bacu nabo politikoma babe batangira gufata u Rwanda kuba rutubahiriza uburenganzira bw'ikiremwamuntu izindi konsekansi sanctions zikaba ari sanctions zijyanye n'ubukungu economic akenshi zikaba zishobora kuba zirimo uburyo bwinshi iya mbere ni uko bashaka kuvuga ati imfashanyo twebwe twabahaga tugiye kuba tuyihagaritse kugeza igihe tubona yuko mukora ibingibi mwubahiriza uburenganzira bw'ikiremwamuntu muhereye mu gufungura uyu twabasabye we unafite uburenganzira bwo kuba muri Amerika kandi noneho mukaba mwakora ibi n'ibi icyo gihe bafite uburenganzira ntabwo byaba bibaye ubwa mbere hari igihe n'ubundi bigeze gufata icyo cyemezo ubwo bahagarikaga imfashanyo yari makeya ibihumbi 200 murabyibuka mu 2013 ubwo M23 yateraga yafashe hari goma kandi byagaragaye ko ari u Rwanda rukomeje kubafasha icyo gihe murabyibuka ko bafatiye u Rwanda ambarigo makeya yari jefe ariko u Rwanda rwahise ako kanya ruhita noneho ruva igoma byukuri nkaho M23 yavuze ngo ivugigoma ariko rwabaga ari u Rwanda kubera iyo ambarigo ekonomike rwari rufashe kuvuga byari 200,000 bagombaga kuba bazaho u Rwanda baravuga ati tugiye kuba tuyahagaritse icyo ni kimwe sanction ekonomike zijyanye wenda n'ubufasha bahaga u Rwanda ikindi nanone ni uko bashobora kuvuga ati twebwe tugiye noneho kureba bamwe mu bayobozi bafite uruhare rukomeye muri ibi ngibi imitungo yabo cyangwa se konti zabo tube tubyihagaritse cyangwa se kuba bashobora tubangire kuba bashobora kuba banaza na hano muri Amerika aho rero niho bashobora kuba ikibazo kuko nka perezida we abagifite buriya budahangarwa bwo kuba ari umukuru w'igihugu nka immunité présidentielle webo nta kuntu tubye nk'iyo nkiyambarwa ashobora kubimufatira ariko baragenda bagafata noneho n'abarya bamwegereye ku buryo bishobora no gutangira gutuma kuba yabasha ahubwo no gukora akazi ke niba bavuze bati umujyanama wawe ujyanye n'iby'umutekano kandi wifuzaga yuko muzajyana mu kanama kawe nikajyanye kazaganirwaho n'iby'umutekano icyo gihe bakaba bavuga bati uyu nguyu ntabwo yemerewe twebwe ntidushobora kumuha visa ntabwo yemerewe kuba yakandagira ku butaka bwa Amerika ikindi Amerika yo nanone ihita ikora nuko uretse naho ngaho yo irakomeza murabizi ko nka nka Banki Mondiale burya ni Amerika mu by'ukuri iyikontorora ni nayo itanga umukuru ugomba kuyobora iriya banki y'isi icyo gihe rero baragukomatanyiriza noneho bakaba banasaba yuko nka banki nayo itashobora kuba yaguha nk'amadeni wasanzwe yari isanzwe iguha kuko nk'u Rwanda murabizi na biriya akadama akunda kuvuga ngo by'iterambere ni iki ni ukubera ko u Rwanda nyuma ya Jenoside rwagiye rubona imfashanyo nyinshi cyane rukaba rwabasha no guhabwa amadeni kuko hari nk'ibihugu bibigiramo ishingiro ibihugu bimwe na bimwe byinshi birimo na Amerika yabigizemo uruhare rukomeye mu 2006 bakuriyeho u Rwanda amadeni ibyo byose Amerika yabigiragamo uruhare rukomeye iyo rero bagufatiye ambarigo akenshi noneho ahubwo birya bagiragamo uruhare kugira ngo ubone ayo madeni ubone iyo ifashanyo bahamagarire n'ibindi bihugu ati nyabuna nimugende mufashe biriya bihugu biri mu nzira y'amajyambere kiriya gihugu cyagize ibibazo bya Jenoside ahubwo noneho baravuga bati no hariya ubuyobozi bumeze nabi bagatangira kubafatira ibihano bakagenda no kubwira n'abandi murabizi nka Mugabe ubwo yagiraga ikibazo n'abazungu wabonye ukuntu igihugu cyari gitunze cyari kimeze nk'aho ari ikigega cy'Afurika kigenda noneho kigakena ifaranga rigasigara umugati ugasigara uri kugura miliyoni nta gaciro gifite kubera yuko bari batangiye no kubura liquidity doko nta na cash bagifite no muri reserve bank muri banki yabo y'igihugu ibyo byose rero iki gihugu kibigiramo ishingiro ndabizi neza Kagame nawe arabizi n'abarya bambari be baba bamwegereye akenshi barabizi cyane cyane bakavuga ati ya Amerika nibivuze ibindi bihugu bizakurikira nibi bivuze ntutekereze ko Ubufaransa bwo butazumva ntutekereze ko Abongereza nabo batazabyumva wabonye ko kiriya kibazo cya Rusesa bagina ntabwo ari turi kuvuga turi kuganira uyu munsi kuri resolution ya 1992 ariko urabizi ko no mu Bwongereza nabo bari bangiye businge banangiye banavuga yuko bagomba kuba bafatirwa n'ibihano yabo ari businge cyangwa se buriya colonelism ibyo byose biba bikwereka yuko nubwo Paul Rusesa bagina atari umwongereza biba bikwereka iyo bitangiye European Union izahita ifatira ambarigo urabyibuka ku Burundi ku gihe cya Nkurunziza Amerika imera nk'ifatiye ambarigo Nkurunziza wabonye ko n'uriya muryango w'u Burayi nawe wahise umufatira uhagarika imfashanyo umufatira ambarigo ibyo byose rero kuko baba bari kugenda bakorana ndabizi rero ko twebwe ahubwo ikintu wenda ni ibyago kuri mugenzi wacu Paul Rusesa ugena bababaje n'impamvu twifuza yuko bamurekura ariko noneho byaragiye bikonfirma birya twebwe twavugaga akenshi hari benshi batageragezaga kubitega amatwi noneho uyu munsi bakaba biteze amatwi kubera yuko ubu ngo babonye batese niba aba bantu bashobora kugenda bagafata umuntu nka Paul Rusesa bagina wahawe umudari the highest civilian order. Doko ni umudari uhabwa umusivile w'ikirenga hano muri Amerika. George Bush arawumuhaye mu 2006 kubera abantu yabashije gutabara muri Hotel Milcoline yari abereye manager. Ati umuntu ufite ubwenge igihugu bwo mu biri akagira akaba yabaramukoreye izo za movie zose. None se ubwo umuntu usanzwe abantu basanzwe nkatwe twese tubangaha iyo tuvuze tukanenga twabwo tuti nyabuna ibi bintu bihinduke mufata abaturage neza muhagari kubwicanye muhagarika gufungira abantu busa murumva ko twebwe bahita noneho batwica badushimuta ntanagire n'ubimenye abandi bafungiye muri za prison benshi bo batamazwe ubu ngubu twavugaga tunohereza abagenzi tunohereza abadepite n'abandi bose inyandiko zijyanye n'uriya musizi Bahati wabuze irengero umuntu nk'uriya wafata nka trejo y'igihugu akagenda akabura gutyo gusa umuntu nka Kizito akagenda akicwa umuntu wa wari wagize indirimbo y'igihugu none ukibaza uti abo bantu baba bazwi bakoze ibintu bikomeye babahanga bakoze none se barya abandi baciriritse batazwi b'abaturage basanzwe natwe twese atubwo byo biba byifashe gute aho rero niho nibaza yuko byagaragaye ko buriya butegetsi bukomeje kuyobora nabi kuko bagiye bavugamo sinzi niba warakurikiye n'amagambo abadepite kuko icyo gihe abadepite bagenda babyisita bakaganira ibyo byose bamaze kubimenya bavugagamo ibijyanye n'ukuntu bumviriza za telefone yaguze ibya Pegasus ari bimwe mu bihugu bikeya byo muri Afurika byabashije kuyigura kandi bigakurikirana abatavuga rumwe nabo bitavuga ngo biri gukurikirana abateroriste nk'uko we ashaka kugira ngo abyumvikanishe ibyo byose bagiye babibona babona yuko cyane cyane Kagame n'ubutegetsi ari ayoboye ko ahubwo ari cyo kibazo gikomeye ku buryo rero biriya bizadufasha nk'abantu bari hanze kugira ngo noneho natwe dushyireho akacu dukomeze twerekanishe yuko nyabuna ni mu mufatira mbarigo kwandika ibaruwa kugikora resolution ya 1992 ni byiza turabishimye atari ko ntibihagije mugomba kumufatira ibindi bihano ku buryo bituma ashobora no kuba yava ku butegetsi byanze bikunze kuko mubashije kuba mwana mubwira mutugomba kuva ku butegetsi cyangwa se tugiye guhagarika izo mfashanyo zose tugiye kukwizora politikoma ntituzongera kuguha biriya biraka by'abantu ahora yohereza muri Nations Unies bikamuhesha amafaranga akoresha ibyo byose yica abantu nibaza yuko bishobora kuzagira icyo bitanga ariko icyo narangiza mbwira rero abantu ni uko nyuma ya resolution tuzakomeza tubitega amaso natabyubahiriza kandi sinibaza ko Kagame azahita afungura Paul Rusesa bagina natabyubahiriza bazagendera kuri iriya resolution abari ko noneho batangira kuba noneho bafata sanctions ibihano kuko batangira kuibaruwa bakakumenyesha iyo baruwa utagira icyo uyikoraho ibyo usabwa ibyo ikibazo babona utayisubiza utanabyubahiriza noneho bakagira iyo resolution n'iyo resolution rero imaze kugira makuru yabavuze ko bagiye kuzayiha uriya Anthony Blinken ushinzwe ububanyi n'amahanga muri administration ya Biden azabibagezaho yego nabo barabizi ariko ubu azabibagezaho ofisiyeroma anabasabe atese murabyemera mufite objection hari any objection mushobora kuba mwaba mufite kuri ibi ngibi byavuzwe murabibona gute nitwebwe rero twifuza yuko ibi byashyirwa mu ngiro atari ko niba atari ko mubibona cyangwa atari ko mushaka kubikora atubwo ngubwo nta kibazo turagira ngo tubimenye bakamera nk'abitonze bakabahigiye ikizakurikiraho nababwira yuko bizaba noneho ari ibihano mureke dukomeze tubitega amaso ariko iriya ni intambwe ikomeye kandi Kagame murabizi ko yagiye ashyigikirwa niki gihugu cya Amerika kuva kuri rya administration ya Bill Clinton umunyarwanda wese ukurikira ibyo arabizi ku buryo nk'abari abademokrati ubu ngubu hariho abademokrati bari aba Biden bakoranye n'ubundi na Bill Clinton ariko niba bigezaho batangira kuvuga bati si uyu muntu afite ari guteza ibibazo bikomeye cyane ibyo rero mabonye no kugihe cya Obama bagendaga bamera nk'abaruma bahuha ariko bavuga bati ntabwo tukiri comfortable n'uriya muntu uyu Trump ajyaho nawe ukabona ari nk'uko bavuga ati reka twitegereze hari ibyo akora byo kohereza abasirikari ariko ati dufite ikibazo cy'uko atangiye kuba umunyagitugu kandi noneho asigaye mu by'ukuri atabaniye neza abaturanyi n'abanyarwanda banda bica ikizakurikiraho rero njyewe nibaza ko ari icyo ngicyo keretse mu gihe mu by'ukuri yubahirije iriya rezolution ya 1992 agafungura rusesa abagena nk'uko babimusabye kuko ni nayo main team ni nacyo cy'ingenzi mu by'ukuri bamusabaga sinzi rero niba azagikora ariko natagikora ntabwo bazahagararira hariya kuko ni ukugira ngo bazagihereho noneho bagikoresha bavuga ngo tugendeye kuri resolution ya 1992 yemejwe n'abadepite ku itariki ya 2/8/2022 dufashe noneho ingingo zikurikira gufatirwa ibihano aba bana banaba babigizemo uruhare kuba badashobora kuba batraveringa ngo baze nko muri Amerika kuba bafatira za konti zabo cyangwa se ibintu baba batunze nka muri Amerika ni nka kurya wasanga nawe yaranabigerageje agira ngo arebe yohereza Businge hariya mu Bwongereza yaragiraga ngo arebe nka kuri abari aba Businge n'abandi bose baba bazahita babashyira nko kuri izo liste ku buryo dushobora kuba yaza nko muri Amerika abagiye babigiramo uruhare ubwo icyo gihe rero bashobora kugenda babavugaho noneho barangiza bagakora nka liste y'abantu badashobora kuba bagera muri Amerika cyangwa se bafite nk'imitungo hano muri Amerika ikaba yakurikiranwa igafata si nibaza Kagame we kubera ko abagifite iyo presidential immunity ubudahangarwa nk'umukuru w'igihugu ntabwo we bashobora kugahita nk'ibyo nk'izo sanctions bazimufatira ariko nawe zimugiraho ingaruka ikindi rero nko ku gihugu bakaba bagabanya imfashanyo batangaga twibutse abanyarwanda wenda babyibagiwe cyangwa se badakurikira cyane ko Amerika itanga ibyo twakwita nk'ikigereranyo average hafi miliyoni 200 ku gihugu cy'u Rwanda ukuvuga ngo nicyo gihugu kihabwa imfashanyo nyinshi
miliyoni 200 z'amadolari
ni ukuvuga miliyari 200 z'amanyarwanda in average ku mwaka ukuvuga ko nicyo gihugu gihabwa amafaranga menshi muri avuye muri Amerika muri biriya bihugu bitandatu byo muri East African Community bigiye kuba birindwi kuko na Congo igiye kuzajyamo biri hariya kuva mbere batangaga impamvu y'uko ngo yari ivuye mu ntambara na genocide ariko Uburundi buvuye nabwo mu ntambara bwamazemo n'igihe ngo ntabwo baguha nta kuko Uburundi ubwo baba average ni miliyoni 43 ariko kuva mu bihumbi twibikirana ko kuva no mu bihumbi 2015 aho nguru nziza arafashe iryo manda nayo bahise bayahagarika so ibyo rero nibaza ko Kagame kubera uko kuntu yamenyere ari amadeni afata kuri akuntu asesagura yaba ari mu bijyanye na intelligence mu mutekano we n'iki kuri akuntu ahora yiyenza ku baturanyi ingendo ze ziba za Rwanda yatekereza ko nk'Amerika yamufatiye nk'iyambarigo byaba bikomeye kugira ngo mu by'ukuri abashe kuba yabasha no kwishyura na kiriya gisirikari cye bari abantu bose yagiye azamura abajenerali ntazi umubare wabo abakoloneli ntazi umubare wabo ahora azamura buri munsi bishobora kumugora yuko yagira niyo mpamvu njyewe mvuga yuko byanze bikunze kwa kari Amerika none izaba bisabye byanze bikunze azashaka uburyo amurekura ni nk'urya reka mbabwire impamvu bivuze nuko muribuka n'urya Pira Ireland uriya wagiye
umwavoka wa Madame Ingabire wagiye mu Rwanda bakagera nabo bamufunga nawe
twahuriye Washington DC ubwo bahagwa umudari Paul Rusesa bagena yari yadutumiye turagena gende ubwo bwa mbere twanabonanye aduha nyine ubwo ari kugenda atubwira mu Rwanda experience yagiriye atubwira ukuntu ngo imibu ngo yamuriye muri prison ntiyarazi umubu akibaza utwo tuntu turi kugenda tumujombajomba icyo gihe atwereka n'umubiri we wari ukiriho amatashe ariko Amerika yarabanje nubwo mbere we byarabanje nyine biranamurakaza ngo kuki wafashe umwanya muremure mbere y'uko bamurekura tumubwira tuti wagize amahirwe bashoboraga kukwica wakatwumvise yuko kuko atari umunyarwanda ngo batashoboraga kumwica ariko Amerika yarabanje nabwo irareka iravuga ati niba koko hari ikintu kibi ashobora kuba yakoze reka tureke turebe kuko bahasanse ubutabera kugira ngo babahe n'icyo cyubaro bavuga ati ntabwo twigeze tuviyora suverenite y'igihugu ariko bamaze kubona yuko nta butabera zahagahariye noneho batanze orudere yuko agomba byanze bikunze gufungurwa hari abavuga yuko nka Bill Clinton yafashe telefone agahamagara nka Kagame ko agomba gufungura uriya Bizimungu nibaza ko rero noneho akabikora nibaza ko rero uriya Paul Rusesabagina byanze bikunze azamufungura kuko natamufungura izaba ari nka suicide azaba mu by'ukuri akoze kandi Amerika itangiye kubifata nk'aho ari agasuzuguro icyo gihe yo inakoresha uburyo bundi bwose ishobora no kutanagwagaragira imfashanyo ariko ikagenda inyura ku ruhande mu miryango mpuzamahanga ziriya za IMF bakagufungira imfashanyo zose icyo gihe rero nk'igihugu nka kiriya cyacu bitangira kuba ingorane zikomeye cyane kandi bakatangira no kumutraininga bamubwira bati hari byinshi azi yakoze babizi ko byanze bikunze bashobora no kumugeza imbere tabera nka biriya bakoreye ba Charlie Taylor wo muri Liberia cyangwa se uriya Ivory Coast uriya Rurambabo kuriya kuntu n'uriya Kenyatta uhuru Kenyatta nka kuriya we na n'uriya Vice Perezida William Ruto barinze kubatumiza kandi icyo gihe bari bafite n'ubwo budahangarwa ariko urabyibuka ko bitabye bakajya harya irahi kwitaba ibyo byose rero ntekereza ko we azabitekerezaho akenshi akaba yafungura Paul Rusesabagina noneho natamufungura bizaba ari akaga ari the beginning of the end y'iriya regime kuvuga ngo ni intangiriro y'imeruka yo kurangira kw'iriya regime urakoze cyane nareka n'abagenzi banjye nabo bagakora ubusesenguzi babonye kuri iriya rezolusiyo ya 1892 urakoze
urakoze cyane bwana Denise Rugendo reka wenda twihuse numve niba abagenzi bacu hari icyo bashaka kongeraho reka njye kwa bwana Epimache turacyari kumwe
yes ndahari bwana Gisele
wumvise ibisobanuro aduhaye mugenzi wacu Denise kuri kiriya kibazo cya Rusesabagina twakiganiriyeho inshuro nyinshi ariko wenda ndagira ngo nawe ku bisobanuro aduhaye ugira icyo bivugaho cyane cyane ko aho ngaho uri mu gihugu cy'Ubwongereza naho abadepite bari bigeze gusa nk'ababisaba ko yarekurwa kandi urabizi ko mu minsi iri imbere na Perezida Kagame yagarutseho bavuga ko ngo bategereje kwakira inama ya TROGAM kandi tuzi ko amwe mu mahame agenga iriya nama ari uko nyine ibihugu bigize uriya muryango wa Commonwealth byubahiriza amategeko arebana n'uburenganzira bwa muntu si abo ngabo gusa na komisiyo y'ubumwe bw'uburayi nayo yasabye ko uriya mugabo yarekurwa ariko bakagenda bashimangira n'abandi bagenda bafungirwa ubusa bazira ibitekerezo byabo nk'abanyamakuru bafunzwe leta y'u Rwanda rero mu bintu bisahari nko kwiheba umuntu babonye bagomba kugaragaza ko ngo rwose ngo yamaganye ngo iriya resolution harimo umudepite w'umunyamerika kazi witwa Ilhan Omar ukomoka mu gihugu cya afite amavuko mu gihugu cya Somalia ariko yakuriye muri Amerika nyuma aza kuba umudepite bakavuga rero ko we ngo yabyamaganye nyine nawe yari gushinja process kugira ngo ibikorwa by'iterabwoba ariko rero burya nta kiburi imvano twaje gusanga rero uyu mutegarugori yarasuye u Rwanda mu byo bise ngo uruzinduko rwe bwite byabaye ku itariki 10 z'ukwezi kwa 10 umwaka ushize ariko bikavuga ko muri urwo ruzinduko rwikwaga rwe bwite yasuye Imbuto Foundation ubundi tuzi ko abantu bagiye na nko mu ruzinduko rw'ite mu Rwanda benshi bagiye kwirebera nk'ingagi bagiye gusura ingagi cyangwa se parike zindi zo mu Rwanda ngo birebe inyamaswa cyangwa batembere uko no rero uzinduko rw'umuntu bite nkuriya rurangirira muri Imbuto Foundation ntabwo ari ibintu bisanzwe bikaba rero bidatangaje ko ari mu biyopoje kuri iriya resolution ariko ntacyo byamaze kuko n'ubundi resolution yaratambutse bikaba bigaragara rero ko Leta y'u Rwanda nayo igeze noneho aharindiye ubukungu bw'ingwe wonyine babasha kwiyambaza nkanibutsa abadukurikiye yuko kuva Biden yatorwa Perezida Kagame babaye nka administration Biden yabaye nk'imwirengagiza dutanze nk'urugero twavuga nk'igihe Biden mu kwezi kwa gatatu umwaka ushize yatumiraga abayobozi b'ibihugu birenga 40 kwiga ku kibazo kirebana n'imihindagurikire y'ikirere yaratumira Perezida wa Afurika batanu ariko Perezida Kagame ntiyajemo kandi nyamara hari amwe mu masezerano akomeye ku birebana n'ihindagurika ry'ikirere yasinyiwe i Kigali ubwo urumva ko bamwirengagije hanyuma Secretary of State Anthony Blinken ubwo yasuraga Afurika mu kwezi kwa kane umwaka ushize nawe ntabwo yigeze akandagira mu Rwanda ndetse icyo gihe mu bihugu yavuze bizaterwa inkunga kugira ngo hakorwe urukingo rwa COVID-19 u Rwanda ntabwo rwajemo nyamara rwari rwarakomeje kugaragaza ko ngo ruri mu bihugu bya mbere ngo bizakorerwamo urwo rukingo ibyo byose rero iyo ubirebye usanga bishimangira ibyo mugenzi wacu yamaze kudusobanurira ndagira ngo utubwire icyo abanyarwanda bakwiye gusoma mu ibi ngibi no muri yerezo rishya abanyamerika batowe icyo bishatse kuvuga ni iki mu by'ukuri ni iyihe image baba bashatse kugaragaza bafitiye umuyobozi w'u Rwanda ijambo ni ryawe
urakoze bwana Gisele nagira ngo nshimire mugenzi wanjye Denise Rugendo uburyo adusobanuriye ibyo byemezo byabereye muri mu nteko ishinga amategeko ya Amerika gushaka kugira ibindi bisobanuro ngo yongeraho yanabyangiza sibituko we abizi neza ariko nk'uko ubimbajije ikintu abanyarwanda babona ni iki mereye ku banyapolitiki ku barimo gukora politiki ku bantu bashaka impindura ari impinduka aribo twebwe n'abandi dufatanyije bose ntabwo tugomba kumva ko amahanga ariyo azadukorera ibintu ariko amahanga aramutse agize icyakora byaba inyongera mu kugira ngo kubohora igihugu cyacu byihute nk'ibyo bihano biramutse bibonetse rwose byaba bije neza ariko twebwe icyo twifuza ni uko bafungura umuntu uri mu karengane ni nabyo byagenda neza kurushaho kubera ko ntabwo yazongera gukinisha mwene iyo mikino ubwo yababoneyeho njyewe gusa ikintu nibuka bwa mbere ikiganiro cya mbere twakoze sinzi niba ari wowe twagikoranye niba ari ntabwo nibuka neza bwana Gisele niba ari Serge muri mu kiganiro cyacu igihe ni iki ndi kumwe na Arabdel Karimu ndibuka ko nabivuze neza nti Kagame ibi bintu akoze azabyicuza nyuma mu gufata mu gushimuta Rusesa wagina kubera ko agiye kuba ati miremire ibishyushye nshire nshira karyoshye njyewe ndibuka ko nanabigereranyije na documentaire nigeze kubona yo mu ishyamba ingwe ishaka kurya ikinyogote cyayiteye amahwa kirayijomba kugeza ingwe igiye gukigatagangara igapfa ikinyogote kigendeye awe nashaka kugereranya n'akanyamaswa ariko nashaka kuvuga ingorane Kagame azagira nahise mvuga nti bizatinda bitebuke Kagame azafungura Rusesa bagina kubera ko yakiniye ku kibuga kitari icye pe yakosheje gufata umuntu abanyamerika bahaye umudari ungana kuriya yakosheje gufata umuntu uzwi bakuriya akamunyereza nk'aho arimo kunyereza akantu gatoya nk'aho ari umuturage wo muri Rushaki cyangwa wo ku Gikongoro arimo yanyereje arimo kwica ni umuntu uzwi ibyo rero birimo kugaragaza biragenda nk'uko na Denis arimo konkurizo yakiye kandi inagaragarira buri wese Paul Rusesa abagina azamurekura na tamure kura azawai hamjumbe bwite ndavuga Kagame azawai teye azawai rashe mu kirenge byo rero ni shwani na mahita moyi agomba kumurekura arabatsinzwe kwa kundi yajaga yirwa yigamba yisararanga agira gute ngo ngewe ngo pressure hano iyo pressure izakora iyo pressure izakora kandi yatangiye gukora ese murabona ari mu gufungura n'imipaka nta n'uwayibuje ari we wayifungiye ibyo yavugaga ngo ahangaha ngo yabajije ibinini ihajya ibyo bamwemereye n'ibiki ibyo byose ni ibintu birimo kugaragaza ko ubukungu bwe burimo kujegajega kandi ko n'amahanga yamuhagurukiye rusesa abagena agomba kumugarura kandi twarabivuze ko azamugarura twarabivuze ko azamugarura uko yitinza nikarushaho kugenda yigabanyiriza iminsi yo gukomeza gutobanga u Rwanda uretse ko nabyo nigabanuka vuba uko byaje nuko ariko kuzazamurekuza azavaho natamurekuza azavaho ariko kumurekuza nibyo byaba byiza kurushaho nibura hari n'icyo nabakamugiriye impuhwe zarushaho kwiyongera ndavuga abazigirira Kagame uretse ko twebwe dusanzwe turi aho ngaho imbabazi twarazimuhaye tuzamushyira hariya tumutambagize hose tumwereke umwe n'ubwinyi uko bugenda tumwereke iterambere nyaryo uko rigenda tumwereke demokarasi uko imeze u Rwanda rube nyarwo za nzozi we yajyaga avugira mu kanwa bya gutekerereza mu kanwa abeshya ibintu twebwe tubimwereke bihariti dore nguko u Rwanda rukwiye kumera dore uko aruto batobye dore nguko uko turugaruye ubuntu uko arushyize mu mwobo nguko uko turizamuye ureke bya bintu byo kubeshya n'abamusingizaga bose nibwo bafatwe n'ikimwaro kandi bibe amasomo no ku bana bacu bazaza no kubuzukuru bacu ko nta muntu uzongera gutobanga u Rwanda nka Kagame nta muntu uzongera kujya gushimuta umuntu wamuhunze nta muntu uzafata umuntu umurwanya urwanya ibitekerezo bye nka hari umwanzi ni uwuhe turavuga turimo gukora mabi urimo gutobanga u Rwanda urimo kwica abanyarwanda none mbaye umwanzi wawe agomba kubihinda rusesa abagina ntabwo ari umwanzi wa Kagame nta n'ubwo ari umwanzi w'u Rwanda rusesa abagina yanga ibibi Kagame akora rusesa abagina ni nkatwe twese dushaka ko abanyarwanda bagira amahoro umufata ujya kumushimuta nkanjye kubera ko ukoresha amafaranga yo w'ibyo abenegihugu kubera ko ukoresha amafaranga Amerika yaguhaye n'Uburayi bwaguhaye ukavuga ngo ubwo wabaye igitangaza erega ibyo nta muperezida abikora aramutse afite umutima mutindi nk'uwawe ndavuga Kagame kuvuga ngo wabaye ibitangaza gufata umuntu akagenda agashuka undi akamubeshya ati uri inshuti yanjye uri iki akaba yamukubita mu mutego ni ibintu byoroshye buri wese yabikora ariko abatindi nka Kagame ni bake ntagaje ibyo rero nkaba mvuga nti Imana ishimwe kandi ngashimira nanone abana ba Rusesa bagena aba umuryango wa Rusesa bagena ko wabyitwaye mu gitwari n'abandi bana b'abanyarwanda bagowe baba bagabo barimo gufungira rusha barimo kuzerereza bajya za Nigeri babagarura bagira gute nabo bari bakwiye guhaguruka bakarwana kigabo nk'abariya bana bakarwana kuri bazo ese baba babyari iki babarereye iki
ubona hadakwiye kuzajya ahubwo asosiyasiyo ihuza abana bakomoka ku babyeyi Kagame yajujubije ko mbona bamaze kuba benshi
ndatinyuka kubivuga nta soni mfite indinde n'ebyiri hari ndinda dawe hari ndinda mwana wanjye niba iso yarakureza akagukuza akakugeza ubaye umusore ukaba umugabo ukaba ufite akazi ukaba uri igihangange uri mu gukora uri burayi ni gute utarwanira u Rwanda rubura akarengana ni gute wakwirwa bazengurukana baso mubareba nimuze ngo duharanire u Rwanda turugire turutunganya ahubwo bazataha ariho bajya gusazira ari naho bazanashyingurwa umunsi Imana izaba yabahamagaye abantu ntibashiri ku bwenge bashiri ku bute bavuga bati plus jamais ça indinda n'ebyiri ndinda dawe na ndinda mwana wanjye ubu ni igihe cyo kugira ngo bacungure bariya babyeyi ntabwo mbivugira kubera ko na kagame na wimu kujira lega nikiwa na fuzi ni nawa gomba kuzara sazira mu Rwanda kujira ngo na mwenye Rwanda wongera kwangara ese ibi bintu byo kagame ari mu kuvuga buri wese ntacyo byari bikwiye kumubwira ni gute twakwirwa twangara abana bacu bahari bahaje tugafatanya tugashyira hamwe tukavana huriya mugizi wa nabi ababyeyi bagataha natwe tukava muri ubu buhungiro tukajya gutabara abavandimwe bacu birwa bacurwa bupfundi na buhoro barafungwa barakubitwa baricwa barirwa bazererezwa baravanwa mu mazu bwana Giseri ngira ngo wenda sinzi niba ndi bugarukane ijambo ariko hari ikintu cy'ubudabagizi gisigaye kiri mu Rwanda numuwe nayo ibyo ari byo rero ngo intego turutse ibukuru ubucyaha kuri hote Kagame niwe wigeze kuvuga bamubwiye ibintu by'abanyahe ati twebwe ahubwo turanihangana atabandi bazana katibrari ikaza imashini ikayora uwo mwanda w'inzu ikayoramo n'umwanda w'abantu barimo imbere ikagenda igasurika koko urwo n'urwenya rukwiye guterwa ejo bundi sindabo numvishe ngo hari hoteli ishaka kujya kugurikirwa cyo muri Kivu impande ya za Cyangugu ntago nibuka icyo kirwa uko cyitwa bwana Gisele wa bukizi izina
ntago mbyibuka numvise honorable Jeva bivugaho
Denis Rugendo icyo kirwa wa bukizi izina ryanyesha bye
oya nanjye ntago ndi kumva nyibuka
uri buze wabadukurikiye akibuka yatubwira ariko nikirwa ngo umunye hoteli umwantropreneri ushaka kwashinga hoteli ngo harimo abandi bihumbi birenga bibiri kuri icyo kirwa bose arashaka kubimba ariko sirivupure ngo ingurane y'umuntu arimo kumuha ibihumbi 200 by'amanyarwanda niyo yaba ari inzu y'ingondano ingondano ni ukuvuga ni uduti ugenda ukagonda gutya ugashyiraho ibyatsi gusa kuva hasi kugera hejuru abazungu batari bazana izo nzu abanyarwanda babagamo iyo nzu ubwo nyine yagurwa n'ibihumbi na shitingi ubwayo ntabwo ishobora kugurwa ibihumbi 700 ariko umuvugizi w'iyo hoteli yaravuze w'iyo kampani yaravuze ngo ubwo ngicyo bashaka ni ubutaka ngibikorwa biri kuri ku butaka bwabo ngo babijyane ngo inzu bazibukane ngo ibihingwa biriho babyibukane ubwo budabagizi umuntu utinyuka kuvuga gutyo njyewe yarabivuze nsesa urumeza ndibaza uwo muntu yarabyawe uwo muntu ni umunyarwanda uwo muntu ese ave nimwe na Kagame kari ugira ibyishongoro bimeze gutyo uwo muntu koko yumva afite umwanya muri sosiyete nyarwanda mu muryango nyarwanda atinyuka kubwira abanyarwanda 2000 ababwira gutyo ngo nibimukane ibikorwa byabo yari ari hafi no kubabwira ati n'ubutaka muhingaho mubuterure mu bujyane twebwe turubaka munsi y'ubwo butaka dongo turubaka nimumara kuvanaho aho muraba mwabuterure niho dushyira hoteli ariko mu bujyane ingurane turabahaye ungazi ngo uwo bahaye menshi ngo ni miliyoni miliyoni n'ibihumbi 400 amafaranga y'u Rwanda uko amaje kungana Bwana Agiseri icyo byintu ubwo budabagizi n'ubudabagizi nyabaki kumva Kagame yavuze ati twadukiye kubaterurana na tingatinga tukaroha munsi y'intuza n'uwo muntu agatinyuka akavuga ibyo ngibyo ni mubyara wa Kagame bapfana iki ku buryo yumva yatinyuka kubwira abanyarwanda gutyo abanyarwanda bari bakwiye kujya bareka gutekerereza mu kanwa gutekerereza ku rurimi bakabanza bakagaragura ibyo bagiye kuvuga bakabigaragura mu gutwe kugira ngo babone kugira icyo bavumvura bavuga ubusa busa ibyo ni ibintu bibi cyane ni ibintu bitera akababaro n'umujinya ku buryo rwose abanyarwanda bagize baramutse babarakariye ngira ngo nta n'uwabave koko abantu 2000 ku kirwa ngo buri wese urajya n'umuhumbi 700 ugiye kubaka hotel Saint Catoire cyacya no bwana Giseri ni ibintu bikwiye gusubirwaho kandi tukajya dutanga message tuziha direct abo zigenewe kugira ngo batangire bihane batangire birebe bavuge bati koko ibi bintu turakabije ntabwo twagakwiye kubikora abanyarwanda
bacu umenya niba nibeshye ari ikirwa cya Ruhaya
ni Gihaya ni ikirwa cya Gihaya yes ngo ni kirwa gifite hegitari 60 ngo ni kirwa kiza cyane cyabera niba koko bakibengutse bahaye amafaranga bakaburira muturage akabona kwimuka ruko avuze ati bonyungurane nta wandi bikorwa by'amajyambo ariko kujyana gakunywa n'agasuzugura bakababwira ngo ngo niba yakire niba yanga bayareke koko aho umuntu yavukiye yabaye n'abasekuruza babaye u Rwanda koko bararuhoje bagize ngo ni urwabo bonyine abari bahari ntabwo ari abantu no urakoze bwana Gisele
urakoze cyane bwana Pimake urakoze kuri ibyo bitekerezo ndabona turi kugana ku musozo so iminota yatujyanye ariko ndagira ngo na bwana Maitre Nyasi Rusagara niba twumva nawe afite icyo yakongeraho ku bitekerezo byiza mumaze kuduha akanya naka
Comrade Afrin ndabanza gushimira Comrade Denis ko yatanze ibisobanuro birambuye ku byerekeranye n'iriya resolution n'ingaruka ishobora kuzagira kuri Kagame na leta ye uko twavuze guhera kera rero muriya nta mpamvu n'imwe nta n'inyungu igihugu cy'u Rwanda cyari gifite mu gushimuta Paul Rusesabagina cyokora Kagame we yarabifitemo inyungu nta yindi kandi inyungu idasanzwe si ubutabera ahubwo yari inyungu yo kugira ngo atera ubwoba kwakunda ubutegetsi bwe bushingiye ku bwoba yereka abasirikare be yereka abaturage ko ari umuntu ugikomeye cyane kuba mu rwanyi wari wese ko bose azabazana do n'abatekerezaga kuba bagira icyo bamukoraho bose ko bakomeza kugira ubwoba ko ari umuntu w'igitangaza ariko ntacyo byari bimaze nta mpamvu yo kudepansa amafaranga na kuriya bamufata ndetse nayo batanze nyuma bagerageza gukora lobbying kugira ngo barebe ko biriya induri bariho yashiceka komede rero yabigaragaje buriya mujya mubona imihanda ya hano muri Amerika n'ahandi ukuntu bimeze igenda igira twa soruti cyangwa twa exit Kagame rero kuri kino kibazo cya Rusesabagina Deni yabisobanuye abazungu barabanje baramwihorera bashaka ukuntu ategwa imitego imitego imaze kugeramo barayimwereka bica mu itangazamakuru uriya munyamakuru wa Aljazeera urabyibuka yabajije Businge akisera urabyibuka Businge yafatwa izuba riva agaragaza ibyo intenge zose ziri muri bikira kibazo ukuntu bitwaye nabi ukuntu ruriya rubanza rwa Rusesabagina barutabaze bijya kumugaragara buriya rero abazungu bari bahaye Kagame exit kugira ngo asohoke muri kiriya kibazo mu mahoro nta kindi byasabaga usibye kuba yari kubwira umucamanza ati ko bimeze murekure uyu muntu muvuge ko mwikurikiranwa rye habayemo inenge noneho ubutabera bwabo bukagira na credit ko bwigenga icyo iyo ayo mahirwe yanze kuyakoresha abazungu bamuhaye noneho bageze ahantu bafata resolution nk'iri iriya resolution muyirebe na Comrade Denis yavuze usibye ntago isaba wiyubwiye umuntu uti rekura kanaka vuba na bwangu kandi nta yandi mananiza ntago ibyo nari ugusaba ni ugutegeka ko uburyo bwose bashatse ko Kagame asohoka mu kiriya kibazo atakimwariyemo byarananiranye Kagame yakomeje kwinangira abakahepe none ubu rero bageze aho bamumwaza ku mugaragaro akamwara ni ikibazo rero gikomeye Kagame nta yindi shusho afite usibye kumwara ni nka biriya yavugaga epimaki byo gufungura umupaka yavugaga ati ibi n'ibi bidakorwa ntabwo umupaka uzafungurwa n'ejo bundi ndetse yaranavugaga ngo noneho ejo bundi arawufungura amaze kuwufungura avuga kandi ibyo yasabaga ntabwo byabaye arangije aravuga ngo birimo birigwaho ngo ibyatumye umupaka ufungwa birimo birigwaho nyamara kondisiyo yari yarashyizeho mbere ko ari ukuvuga ngo ibyo bigomba kuba byarangiye kuri icyo cya Rusesabagina rero iki kibazo cy'umupaka kimwariyeho no kuri icyo cya Rusesabagina nibyo nari nimbereka ni ikimwaro ategereje kumwara ubu ngubu bageze kuri etape yo kumwara nta yindi shusho afite ni ukuri kuri Rusesabagina kandi uburyo ubwo ari bwo bwose azamurekuramo azaba amwaye ntakomeze rero atuze yitonde akomeze akorwe n'isoni rubanda rumwote nta kundi byagenda nyamwanga kumva ntiyanze no kubona. Urakoze komeza.
Ndabashimiye cyane bavandimwe kubw'ikiganiro kiza mutugejejeho, kandi nizera ko abanyarwanda kizagira icyo kibungura, kandi niyo yaba umuntu umwe, babiri cyangwa batatu bafashe umwanzuro bakavuga bati koko dukurikije ibisobanuro muduhaye uyu muyobozi si w'u Rwanda rukwiriye muri kino gihe isi igezemo, agafata icyo cyemezo nk'uko FMAC yabivuze akavuga ati ndumva ntashobora gukomeza kumujya inyuma kuko ahaganisha u Rwanda mbona amaherezo hazaba habi, ubona bazaba ateye ingabo mu bitugu abifuza impinduka mu Rwanda, azaba atanze umusanzu we. Ubwo rero akaba ari cyo tubashishikariza. Ndagira ngo rero mwese ku munota umwe dusoza mutubwire ubutumwa mwifuza gusigira abanyarwanda nyuma y'iki kiganiro tugiranye. Reka wenda mperaho twari dusoreje kuri Maitre Ignace Rusagara. Maitre Ignace, ubutumwa wumva abanyarwanda bakwiye gusigarana nyuma y'iki kiganiro n'ubuhe?
Comrade Axel muntu yakabaye atanga ubutumwa bwe buramboye, ariko wenda mu ijambo rimwe cyangwa amagambo abiri navuga nti
wafata umwanya ariko Maitre Ignace rwose ubutumwa kuko nicyo kiba cyatuzinduye, wafata umwanya ubutumwa wifuza gusigira abanyarwanda ukaba usigira rwose ntugire ikibazo.
Urakoze cyane. Navuga nti ndabanza nsubire ku ntashyo nahaye abanyarwanda, intashyo y'indirimbo ya nyakwigendera Rugamba Sipiriyani y'icyifuzo, agenda avuga ibintu bitandukanye ashobora kuba yakora aramutse ageze ubushobozi runaka. Bishingiye kuri iyo ndirimbo rero njye nkaba nasaba buri munyarwanda wese ko yakwiyumva mu gice runaka Sipiriyani avuga muri iyo ndirimbo, akavuga ati njyewe nanjye wampa kugira gutya nagira gutya, ariko byose bikareberwa mu neza ya bene gihugu. No kuri Paul Kagame rero njye nagira ngo nawe mubwire ko inyota iyo y'amaraso afite niba ari indogano azayipfana, ariko niba atari indogano ashatse yatuza, kuko ikigaragara ntago azamena amaraso y'abanyarwanda ngo abamare, azapfana umwuma. Kugeza uyu munsi rero nongeye mutumeho kandi nanabimubwire nuko afite amahirwe yo kuva muri ibi bintu byo kugira nabi, byo kwishimira ibyago by'abandi, byo kumva yahora yica, byo kumva yahora ababaza abantu. Njye nkaba nanamukangurira Kagame no kugana Imana agahinduka akaba icyaremwe gishya nk'uko abihaye Imana babivuga, iminsi ye ya nyuma cyangwa n'iminsi ya nyuma y'ubuzima bwo kuri iyi si akabaho neza. Ibi rero mubwira ntago ari ukubera ko mutinya, ntago ari ukubera ko ikindi, ahubwo ni ukugira ngo ubwo butumwa bumugereho ejo atazagera n'aho yireguza ko atigeze abona ubutumwa bwiza bumugeraho bumukangurira kuba yahindukira akava muri biriya yigira akaba umuntu muzima. Nanone ikindi njyewe sinifuza ko akomeza gupfira mu byaha bigeze nk'ariya, ko niba kugeza uyu munsi amaze kubona ko imyaka irimo igenda imanuka kandi muganisha kuba yava kuri iyi si, akwiye gutekereza inkuru azasiga imusozi, ntabwo akwiye gutekereza ko abantu bazasigara baririmba ko yari ruvumo. Ku bavandimwe bacu rero b'Abanyarwanda nagira ngo mbabwire ko u Rwanda ni ikintu kinini cyane, u Rwanda rwabayeho kera ruriho kandi ruzanahoraho, u Rwanda basogokuru barubayemo baragenda na kugeza no abategetsi bahari uyu munsi nabo bazagenda nta kintu cyaturanga yaba indangagaciro nziza kuruta ibindi byose baho ku isi twebwe abanyarwanda tukumva tutamutse twiyemeje kuba abantu tugaharanira ubuntu tugaharanira u Rwanda twese tubayemo kimwe abantu rero ntibagashukwe n'utu tuntu tukunoka ngo umuntu ariho afite uko ariho ameze neza igihe cyose niba unabona unameze neza jya wibaza cyose abandi bo bameze bate mu gihe cyose uzasanga ko nubwo umeze neza ariko abandi batameze neza ujye ugerageza abanyarwanda bajye bagerageza kubabarana n'abandi no kureba no gutekereza ko bashobora kuba ibisubizo by'ibibazo by'abandi ntago tuzagira sosiyete idafite ibibazo ariko byibura tujye tugerageza kumva ibibazo by'abandi uyu munsi Kagame niba yica abandi ngo wigire ntibindeba ngo kubera ko bitaragera mu muryango wayo uyu munsi ngo uzibaza ngo ari kuriya ngo wapfiki na leta nkuko ntacyo yigeze muhemukira twese tugomba kubaho neza twese tugomba kugira leta itwumva idafite uwirenganya hagira n'urenganya abantu bakanamenya ko kuba abantu babaza impamvu kanaka arengana atari icyaha ahubwo ari uburenganzira nkaba rero kuri uyu mugoroba comrade access navuga nti mukomere abanyarwanda bakomere aho bari hose turababaye abantu barababaye ariko nta joro ridacya uko bigenda uko ariko kose izuba rigomba kuzaturasira murakoze
urakoze cyane Maitre Ignace Rusagara ayo magambo uvuze rero ni amagambo meza cyane atunge nibuka ikintu nibagiye kwibutsa abadukurikiye nuko tugeze mu cyumweru cyo kwizihiza cyangwa se kwibuka akanuma k'Imana ka Kibeho umutagatifu Kizito Mihigo mu cyumweru gitaha ku itariki 17 tuzaba turi kwibuka imyaka ibiri ishize yivuganywe n'abanzi b'amahoro umwana w'Imana wigishaga urukundo wigishaga ubwiyunge wigishaga ubworoherane wigishaga amahoro ariko ibyo ngibyo bikaba biryana nk'ibishirira mu mitwe y'abayobora u Rwanda bakaba barahisemo gucecekesha iryo jwi ryomoraga bikomere by'abantu bababaye bakomeretse ku mitima kuvuga amateka y'igihugu cyacu cyaciyemo bagahitamo kuzimya iryo jwi ryiza tuzibuka rero ko yabaye intwari ko ubuzima bwe yabutangiye abanyarwanda kugira ngo babone ko bagomba guharanira uburenganzira bwabo we akazi ke yaragakoze ariko nk'uko abivuga ati ubutumwa burakomeje kandi akavuga ati ubutumwa burutangira kubutanga ubwo natwe dusigiye uwo mukoro kugira ngo ubwo butumwa yari yatangiye tuzabusoze ubwo rero mwese muratumiye kuri 17 bazifuza ko twafatanya mu kwibuka mutagatifu Kizito Mihigo mwese muratumiye mu kiganiro cy'uwo munsi urakoze rero Maitre Ignace Rusagara reka nkwifurize kuzagira weekend nziza ubwo navugana na Kagaruka deka nkomeze njya kwa Bwana Epimache nawe cyangwa reka wowe kubera ko ushinzwe ubukangurambaga ndagusorezaho reka njye kwa Denise Rugendo Bwana Denise Rugendo umugusoza no wowe butumwa nawe wifuza gusigira abanyarwanda kuri mugoroba
urakoze cyane ntabwo ndi butinde reka nsoze ngushimira na bagenzi banjye twagize ikiganiro nizere ko abacyumvise cyagize icyo kibungura kandi ubwo nabo bazatubwira baduhe
hari umuntu wenda turi kumwe ugomba gushyira kuri mute kugira ngo ijwi ryawe risohoke neza numvaga hazamo za interference noneho wakomeza
urakoze cyane nagira nari ndi gusoza ngushimira nshimira bagenzi banjye twafatanyije ikiganiro kandi nizera yuko ikiganiro twagize buri ari cyo cyunguye abanyarwanda kandi nibaza yuko nabo n'abandi basigaye bose bari batekerezaga kuri buriya butegetsi ko ari ubutegetsi buzima ari ubutegetsi bwiza twagerageje kubasobanurira kugira ngo nabo babe bakora analyse zabo barebe niba bemeranya natwe cyangwa se batemeranya natwe ariko nsoza ndagira ngo ntabwo ndi busubire mu byo mugenzi wanjye Ignace Rusagara avuze ariko hari amagambo meza arangije avuga ati niyo waba umeze neza cyangwa se ibyago bitarakugeraho tewe n'ubuyobozi bubi n'ubutegetsi bubi ntabwo wagombye kwirengagiza ngo uvuge ngo ariko se ngo bariya ngo ko ntacyo ubutegetsi bwabatwaye kuki bavuga biriya kuki ese barashaka iki ibyo bintu ko tugomba kubirenga tukumva ko akababaro ka mugenzi wacu ubundi kagombye kuba akababaro kacu bose ku buryo tuzanageraho tuvuga tuti uretse n'akababaro k'umunyarwanda umuvandimwe wanjye umuntu dusangiye igihugu dusangiye ururimi dusangiye umuco akababaro ke ibyishimo bye bizaba akababaro kanjye bizaba ibyishimo byanjye nundi bikazagera no ku karere akavuga ati nifuriza bagenzi banjye duturanye kuba baba mu mahoro kuko burya umuturanyi wifuza ko yaba mu mahoro inzu ye itashya ngo ibe yakongeza iyawe yatunga agatunganirwa nawe waba ufite icyo wamukeneraho ukaba wamwiyambaza akagufasha ibyo ni byo ubundi mu by'ukuri umuntu muzima umuntu mwiza yagombye kwifuriza uwo ari we wese aha rero niho nanjye nshaka kugira ngo nsoreze saba abanyarwanda bose abatwumva abazatwumva kutumva yuko ntacyo wakora mu by'ukuri niba weho ingaruka zitari zakugeraho niba uri kure ya buriya butegetsi ukumva tese ubundi njyewe naba ndwana n'iki ko ndi kure yaho ko ntacyo buntwaye niba se uri mu gihugu ukavuga uti kwicecekera no gukora sambura yuko ibintu byose ari byiza ngashimagiza bishobora kuma amahoro ariko ujye utekereza abo bandi bo bakomeje kwicwa uvuga uti se wishyire mu kigo cyabo uvuga uti se yababaye ari njyewe ese hari icyo nakora iyo conscience itangire gukomanga hagira akantu kagukomanga ku mutima kugira ngo noneho tuzabe benshi basaba yuko ibintu by'ubwicanyi ubutegetsi bubi bugenda bukongeza urwango ubwicanyi tutazongera kububona mu Rwanda rwacu kandi noneho tukaba twanabikopeza n'abaturanyi bacu tukaba twarubanira neza cyane cyane ko n'ubundi twebwe ubutegetsi uyu munsi dufite iwacu mu Rwanda aribwo butera ibibazo n'abaturanyi bwamaze no kubitera abanyarwanda kubica n'ibindi byose twagiye tuvuga ubwo rero nicyo nasorezaho nsaba abanyarwanda icyo kintu cy'uko buri wese aho yaba ari hose kutisuzugura kutumva ko nta kintu yakora kutumva ko hari abandi bireba ahubwo ko nawe umusanzu wawe yewe mugenzi wanjye inyakigeze kuvuga ati no gusenga n'amasengesho no kuba wasengera ayo mahoro yo kuba wasengera igihugu cyacu ko cyagira ubuyobozi bwiza noneho ukazarenga gusenga gusa ugatangira no gutekereza noneho ikindi kirenze amasengesho wakora ni uko nguko buri wese azagira icyo akora noneho bikazadufasha kugira ngo natwe twese hamwe ariko tuzabe twabasha mu by'ukuri kugira ubutegetsi bwiza gukuraho ubutegetsi bubi none tukagira ubutegetsi bwiza urakoze cyane Karimi Jabo reka ndeke na mugenzi wanjye nawe umwanya kugira ngo abashe gusezera urakoze
cyane Bwana Denis Serugendo kandi ngushimire ibitekerezo byiza watugejejeho uyu munsi kandi nkwifurize kuzagira weekend nziza reka twizere ko imbuto duteye uyu munsi muri kino kiganiro zizatubyarira abandi banyarwanda babiri batatu cyangwa bane bavuga bati ibi bintu bigomba guhinduka nabo bakagira umusanzu wabo batanga ubwo rero nagushimira reka njye kwa Bwana Epimake nawe nk'umuntu ushinzwe ubukangurambaga ugire ubutumwa usigira abanyarwanda ukurikije ibyo twaganiriye kuri uyu mugoroba Bwana Epimake